Ngiyabonga mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Sanibonani kusihlwa bangane, kuyinhlanhla okubuyela lapha kulobu busuku nokuba senkonzweni yenkosi, futhi ngempela sikujabulela izolo busuku ukuphawula nje umlayezo umdlalo wasesiteji omncane. Awu, angizange nikujabulele kakhulu njengoba ngenzile ngokuzama ukulilandisa khona, njengoba ngibona indlela inkosi ekwenze ngayo noma abakwenza ngayo eBhayibhelini, futhi kulobu busuku yinhlanhla ukubuyela lapha kulobu busuku, futhi nginibona nonke nibuyile, futhi lokho kuhle kakhulu. Ngifuna ukusho ukuthi izikhathi eziningi emihlanganweni ukuthi akuqondwa ngokuyikho inkonzo yalolu hlobo, kodwa impela kubonakala kuqondwa kahle lapha, futhi lokho kukhombisa ukuthi nibe nokufundisa okuhle. Ngiyakuthakasela lokho, futhi manje qaphelani njalo lokho anitshela khona. Niyabo, anginaso isikhathi kulobu busuku sokukuchaza ukuthi kanjani. Bhekani nje ukuthi kuthini, ngoba akumina angazi. Niyabo, kungukuthi nje njengoba bengingazama ukusho ukuthi nje isiphiwo njengegiya ovele uzidonsele kulo, futhi awukwazi, kodwa nguwe okwenzayo, nguwena akumina. Futhi labo abahambisanayo futhi kwimi ngasemigwaqeni nokunye nokunye nasekhaya, imibono efika lapho ayifani njengoba injalo emsamo. Lowo wasemsamo uyazenzela wena uqobo, uyabo, awukwazi, kodwa unjalo ngokukholwa kwakho okukwenzayo. Futhi naleyo esekhaya yiyo uNkulunkulu ayenzayo, futhi yilokhu okwenzayo. Njengoba nje bengizosho kafushane kini, ngenkathi wesifazane thinta ingubo yenkosi uJesu, waphenduka noma waphenduka futhi wathi, ubani ongithintile na? Futhi waqalaza, futhi bona umpostoli uPetro wathi ukumthethisa ngokwenza ukuphawula kunjalo, futhi wathi wabona ukuthi ube buthakathaka, amandla aphumile kowesifazane oyedwa omncane. Futhi waqalaza ezethamelini waze wamthola, wamtshela udaba lwakhe lokopha lwaselunqamukile, ukukholwa kwakhe kwase kukwenzile, niyabo, ukukholwa kwakhe. Awu, manje kuthiwani ngenkathi evusa uLazaro na? Kwakukukhulu kangakanani ukubiza indoda ibuye emva kokuba seyife izinsuku ezine? Akukho okwashiwo ngaye ebabuthakathaka lapho, niyabo, lowo kwakunguNkulunkulu ekwenza. Manje kuJohane ongcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wathi, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise kwenza kuqala, niyabo. Niyabo, kwakungumbono, hhayi engizwa ubaba ekusho, kodwa engibona ubaba ekwenza. Manje inkosi yayimtshelile, siyazi ukuthi imibhalo ayididi futhi ayiphikisani iyiqiniso. Ngakho khona-ke akenzanga lutho ubaba aze ambonise kuqala ngombono ukuthi enzeni. Ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise kwenza, lokho indodana iyakwenza. Ubaba uyasebenza, nami ngiyasebenza kuze kube manje. Ngamanye amazwi, ngokulingisa nje umdlalo wasesiteji, lokho uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze. Manje kufanele ukuthi uNkulunkulu amtshela khona-ke ukuba ashiye uLazaro futhi ahambe, ngoba wayezokufa emva kwezinsuku eziningi kangaka babeyothumela, kodwa angahambi, ngoba lowo mndeni othandekayo uthumela kuye futhi waqhubeka. Futhi ekugcineni uLazaro ngenkathi efa ngehora nokunye nokunye, uJesu wayekwazi futhi waphenduka, futhi wathi uLazaro ulele kusobala. Bakuqondanga, bacabanga ukuthi wayephumule, khona-ke wabatshela ngolwimi lwabo, ufile, futhi ngenxa yenu ngiyajabula ukuthi bengingekho, kodwa ngiyahamba ngiyomvusa. Niyabo, manje mbukeni ethuneni, Baba, ngiyakubonga ukuthi usuvele ungizwile, kodwa ngikusho lokho ngalabo abami lapha, niyabo, akushiwongo lutho ngaye ebabuthakathaka. KwakunguNkulunkulu esebenzisa isiphiwo sakhe ekhombisa indodana yakhe ukuthi yenzeni. Kodwa ngenkathi wesifazane emthinta, lowo kwakunguwesifazane esebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu ngokukholwa ayenakho kukho, niyabo, yilowo umehluko, niyabo, ukukholwa kwakho, hhayi okwami, okwakho, nguwe ukwenzayo, ukukholwa kwakho. Ukuhlala kufishane kangako esixuku esikhulu sabantu kangangokuthi ngithi kukuzonda ukuhamba, nakuba ngikhathele, kodwa ngifanele. Manje ngiyazi kulobu busuku bane inkonzo yompaphathizo nokunye nokunye lapha ebandleni. Mfowethu Ned Iverson umngane wami nomfowethu uzophatha inkonzo manje futhi aqhubeke esikhashana futhi ngokuqinisekile ngingamncoma ngingancoma ukuthi nize nizomuzwa futhi ngakho khona ke kulobu busuku emva kwenkonzo sizofanele siphume kuse early ngokwanele ngalokho futhi kufanele ngiye hotela lami labahamba ngezimoto futhi ngizilungiselele futhi ngihambe amahora ngaphambi kosuku ekusekini futhi ngishayele amamayela ngamakhulu ayisikhombisa ukuze ngiqale ngakusasa ekuseni ekhaya ngelesithathu noma ngelesine nqo ekhaya ukuze kube yiviki elizayo eCow Palace Los Angeles ngifanele ngishayele ngiwele nomndeni wami angisenazo izinsuku eziningi kodwa ukuhamba nje usuku lulodwa nezimbili phakathi kwemihlangano kuze kube yilo September uzayo futhi kuhlelo lukhulu impela ngakho ningikhulekele futhi ngimkhulu kakhulu futhi ukuba bengimkhulu njengomeli siwenu lapha ngikholwa ukuthi bengingahamba nje imini nobusuku angibitsheli ukuthi nimgijimise imini nobusuku kodwa kodwa umfortunate omncane ushilo namuhla lapho ngikhuluma naye nomelusi uthe ngifisa sengathi ngingadlulisela amanye amandla ami kuwe ngicabangile lokho bekungakuhle ngoba mkhulu kakhulu futhi uqinile futhi ngangihlala ngincane ngenkathi ngisebenzela inkampani yezemisebenzi yomphakathi ngangikhuphuka ngezitebhisi futhi wasebenzayo phezulu uswishi board uMrs. Ehalt wathi hili ngingasho njalo lapho wena uza wathi uyindoda encane kunawo wonke esebenzele inkampani yezemisebenzi yomphakathi nonomsindo kunawo bonke ngathi uEdith ngifanele ngibange umsindo omkhulu ukuze ngazise abantu ukuthi sengikhona ngakho manje ngikholwa ukuthi bonke abazalwane bethuliwe ngiyacabanga yonke indlela emgqeni futhi omunye umfowethu omncane engamshiya komunye umhlangano futhi lowo ngumfana omncane yiMethodist owaye yiMethodist engakuquleki phandle college futhi wayenomfowabo ongumuntu ovelele kakhulu eAsbury weWilmore eKentucky futhi lo mfana nomndeni wakhe uphumile futhi wemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele eshumayela eFull Gospel futhi lowo ngumfowethu Collins uWillard Collins ukuphi wena Willard na Willard Collins indawo ndawo emuva ngemuva ungathanda nje ukusinikeza izwi elisuka lapho na noma yenyukela lapha ngingathanda ukuthi omunye abone Methodist enomoya ongcwele ngaphandle kukamfowethu Neville ngapha waza lapha futhi usisholo izwi nje futhi ngiqagele umfowethu Junior Jackson wethuliwe ngabe wethuliwe umfowethu Jackson na omunye uMethodist ongagoquki futhi onompapathizo kamoya ongcwele umfowethu Collins ngimaze iminyaka eminingi omnene umKristu oyigugu indoda yangempela kaNkulunkulu yena nonkosikazi wakhe nomndeni wonke ungaphansi kohlelo lohlelo lukaNkulunkulu lweBhayibheli umfowethu Collins uNkulunkulu akubusise
thank you brother Brown I'm not going to take much time because I'm here for the same purpose you are to hear the word of the Lord but I do want to say that I'm thankful to be one of them You know, that testimony service last night did me a lot of good. I just thought when he got those disciples hiding in the bushes, you know, behind the leaves, listening to that conversation between Jesus and the woman at the well, I thought, yeah, I used to hide behind the leaves. They were Methodist leaves. But I came out from there and found that God was precious, and whosoever will can receive the promise of God. Which ought to pray for me as I go from place to place.
Ngiyabonga mfowethu Collins inkosi kubusise lokho kuhle kakhulu. Manje abantu beMethodist lapha asiqondile ukuthi anisuye umKristu niyabo kodwa niyazi ukuthi liyini ibandla lePentecostal na ibandla leMethodist elithuthukile niyabo futhi uJack Shula abaningi benu bayamazi namaMethodist amahle uJack wangitshela ngesikhathi ngiza eFoenix futhi ngangiya eMadison Square Garden wayephumile ihole likhulu lesikolo ngase ngimbiza ngathi Jack bengingazi ukuthi ubulapha wathi futhi Branham bengingazi ukuthi ubuza futhi wathi ngabe ngiphumile endleleni ngathi bengingeke ngize ukuba bengazi ukuthi ubulapha ngathi awu mfowethu Jack ngathi iningi labantu oza emhlanganweni wami yiPentecostal wathi awu ulitholile iqembu lami ngathi bengicabanga ukuthi ubuyiMethodist wathi awu awazi ukuthi iMethodist iyini na futhi ngathi qhabo wathi iMethodist noma iPentecost yiMethodist yomthetho futhi nonke nazi mhlawumbe abaningi benu bayamazi uJack no Old Man Bob kanye nabo babengabantu abangamaKristu bangempela ngangise ikolleji lamaluthela eBethany lapho engangibizwe khona kukhaphethi uyi bengimba nje nguye wangibiza ngesangoma esiphucuzekile futhi khona ke inkosi yathi ukumlandela ngakho kancanyenyana neyazi futhi ngakho wangishayela ucingo ukuba axolise sehlele endlini engaphansi lapho babebeke khona idini elimnandela likhulu futhi wathi kimi wathi mfuthi Branham ngifuna nje ukukubuza imibuzo ethile okokuqala ngiyaxolisa ngokuthi ngisho lokho engikushilo kuleyo ncwadi ngathi kulungile lokho angiphindanga ngacabanga ngakho wathi ngifuna ungitshele yini emhlabeni ngabe thina amaluthela sisemjahweni na ngathi impela wathi yini sinawo na ngathi ninomoya kaNkulunkulu futhi ngathi yazi bona okwaba afundi ababengakwazi ukukhokhela indlela yabo bedlule ngakho babecishe babe namaeka ayinkulungwane ombila lapho ngakho bavele basebenzela indlela yabo bedlula ngakho bona wathi ngathi umuntu ngezinye isikhathi watshala isitshalo sombila futhi waphuma futhi ngakusasa kuseni kwakukhona amacembu amabili amancane amile wathi ayidungise inkosi ngesivuno sami sombila ngathi manje mfowethu Hegre ngabe wayinaso isivuno sombila lana wathi awu lutho kwamanje ngathi ngokunokwenzeka wayenaso wayengenaso na wathi yebo ngathi kwakuyini maluthela ngathi ngokushesha lawo macembe amabili amancane akhula futhi emva kwesikashana kwenza itshakaza leyo kwakuyiMethodist babuka emuva phansi futhi bathi awusenamsebenzi usuyicembe nje mina ngiyintakaza kwasekuthi ke emva kwesikhashana enye impova yawa lapho phansi yabuyela ecembeni futhi yaveza isikhwebu sombila njengohlamvu lwasekuqaleni olwangena emhlabathini futhi ngathi leyo kwakuyiPentecostal ngathi kodwa niyabo inohlamvu lasekuqaleni ngathi sinenqwaba yesikhunta esikhwebini kodwa nokho kukhona kusanhlamvu lapho futhi niyazi kodwa bona ngathi manje ibandla lePentecostal liyiluthela elithuthukile wakubona wathi awu mfowethu Branham sifunda ngakho futhi wathi sehlile futhi wathi sibone amaPentecostal igcuma futhi ekhakazela futhi ekhahlela phezulu kwezihlalo wathi yini abanayo na ngathi umoya ongcwele wathi awu yini benze kanjalo na ngathi bafanele batetele isitimu niyabo futhi ngathi wathi uyakholelwa kulokho na ngathi impela kodwa niyabo into yakho ingukuthi ibandla lePentecostal lapho iphutha kuphela engilithola kubo ukuthi bayamemeza kakhulu esikundleni sokukubeka esondweni futhi balenze ligingcike lapho umuntu esho into emelene nawe uma lo Musa kaNkulunkulu umi lapho ukubathanda noma kanjani yilokho tetela leso sitembu sisebenze lapho niyabo nokuphumela emgwaqeni nokungenisa abanye nokungenokunye tetela sitembu sisebenze khona lapho ngiyathanda ukulizwa liphephetha futhi niyazi kodwa lindani nize nifike ekuweleni khona ke singakuphephetha niyabo masikwenze kugingcike lapho sehla ngendlela ngokushesha okukhulu futhi ngakho bona ngimenyiwe ngomusa ngubelusi wenu futhi mhlawumbe inkosi ithanda kule kwindla lapho sekibuya ngingakhuphuka ubunye busuku obumbala kule kwindla futhi umfowethu Bigby ngamcela ukuthi aphinde athole lelo daba futhi alubhalayo ngani ngibe nakho konke okushiwo ngami niyazi ngibizwe ngayo yonke into kusukela indodaneni kaNkulunkulu esesimweni senyama kuye kwabaphansi kunabo bonke odeveli futhi kodwa ngicabanga ukuthi inkulumo yakhe yayilungile wakuzwakalisa ngokusuka enhlizweni yakhe kwakungekhona ukududa kwakuyilokho nje ayekucabangile futhi ngikuthakasela ngempela lokho mina nje mayelana nodaba olwedlula konke ngake ngaba nalo qobo lwami futhi nganginedlanzana ngiyahambisana labo lapho kodwa ngamunye uyangena ngingakuthatha lokhu mfowethu Branham na futhi into yokuqala ngiphumile kubona yabo ngakho ngambuza ukuthi angazama yini ukungitholela enye yalezo ngoba kukhona ezinye izincwadi ezizayo futhi bazo ngifuna isihloko kuyo esinegama lakhe futhi empeleni ngicabanga ukuthi bakhiphe ezinye izincwadi ngemuva ngicabanga ukuthi kunjalo akunjalo na umfowethu Ward kanye nabo namatheyipu nokunye nokunye njengokuthi ngaphandle ngemuva lapho niphuma futhi manje singincusa yonke imikhuleko yenu ngiwela ngikhulekela abantu bese kuthi ke awu ngingodinga umkhuleko wena mhlawumbe ubungeke ukuqonde neze lokho kodwa lelo yiqiniso ukuye ngiwodinga mhlasimbe kakhulu kunani nonke futhi mhlawumbe hayi ngendlela yokugula kodwa ngendlela yalokho engifanele ukuhlangana nakho usuku nosuku futhi usuku ngalunye kunabantu abahlezi khona lapha manje abangibukayo ngo ebengixoxisana nabo kulokhu ukuza lokunye nokunye futhi uyazi ukuthi kanjani kuthatha nje umoya kaNkulunkulu ukuba uphume ungene lapho futhi uthole leyo mifanto namakhona empilweni leli yizwe siyakukholwa lokho futhi lelo yizwe kodwa uNkulunkulu ubekile ebandleni abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi abavangeli nazo zonke lezo zinto ziwukuphelelisa futhi manje abafundisi nabelusi nabavangeli yibona abalethe izwi futhi abaprofeti kufanele bafunisise kulawo makhona amancane ngabantu ngabanye liyabo nokubikezela izinto ezayo nokunye nokunye abapostoli empeleni bayizithunyaze enkolo ngiyakholwa manje imfundo yami ilinganiselwe kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi igama elithi umpostoli lisho othunyiweyo ngabe kunjalo na akusise sithunyaze enkolo into efanayo na othunyiweyo ngakho bake bafisa kanjani ukubizwa ngokuthi izithunyaze enkolo esikudleni sabapostoli angaze kodwa noma yimuphi wabo ulungile njenge inkosi inqobo nje uma inkosi ithumele lokho kuhle manje angizokuthatha isikhathi senu esiningi senkonzo yompapathizo ezayo ngo ngifuna ukufunda omunye umbhalo futhi ngiyethemba ukuthi akungithathi isikhathi eside kakhulu ngithe izolo ebusuku nginikeni imizuzu engamashumi amathathu futhi ngenkathi ngehla ngomgwaqo emva kokuba ngizama ukubuyela kimi uqobo ngisuka ekushubekeni lezo zimbulunga phakathi lapho ndodana yami the leyo bekuyimizuzu engamashumi amabili emihle babayi ithe cishe nje ihora namashumi amane nanhlanu ngibukile bengingekho lapho kade kangako bengingeke ngibe njalo futhi ngaqalaze washilami futhi ngathi ya kodwa uyazi kukhona ukuthize mayelana ngiyabonga kuyinto ukuthi bayangithanda bona bayangithanda nami ngiyabathanda futhi ngizofanele ngihlangane nabanye balabo bafowethu phandle lapho futhi ngixawule leso sandla sayangempela inhliziyo enhle endala yaseningizimu eshaya ngaphansi lapho ngiyakuthanda ngempela lokho kodwa niyazi ngezinye izikhathi wonke umfundisi uyazi lapho umoya ongcwele ubonakala nje lonke izwi olisho yolivele licile phakathi ubone yini umuzo omangalisayo na uyakuzonda nje ukuma awunjalo na ya futhi nokho uyazi ukuthi uluhlaza futhi uphazamisa imihlangano kodwa awukwazi nje ukuma neze kuyangikhumbuza nginamantombazane amabili amancane ekhaya futhi angamantombazane amahle kakhulu manje usayizi omuhle kakhulu eyodwa yawo ineminyaka eyishumi nesithupha obudala futhi enye ineshumi nambili enye yawo uRebecca futhi enye uSara futhi uSara ungumfo omncane awu eminyakeni embalwa idlule futhi ngangingena ngivela emhlanganweni futhi omabili angamantombazane kababayi uyi niyazi kanjani futhi umfanyana omncane ukhuluma nge wathi uzoba ngumshumayeli ngathi isithandwa unokuningi ukuzilungisa ufanele ukwenze uma wenza futhi ngakho uJoseph futhi ngakho amantombazane ayemancane impela nokho futhi ayelinde kwaze kwaba phakathi kwamabili kuba ngingene futhi ngangikhathele futhi kade ngishayela izinsuku ezimbili noma izintathu ngingena ngivela eCalifornia futhi lapho ngifika ekhaya kusobala amantombazane ayekade esezomikile futhi ahamba ayolala lo mama wayelindile ngakho ngalala phansi ukuze ngizame ukulala futhi angikwazanga nje ukukwenza futhi niyazi uyanyakaza nokwethuka nezinto ezivela emhlanganweni umthelela imiphefumulo nokuqonda wonke lowo mthwalo wemfanelo wokubamba ukuthengwa kwegazi likaKristu phambi kwenu akuyona nje into elula abazalwane lapha bayakwazi ukuthi kuyini kanjani wena ngicabanga ukuthi wonke umfundisi ufanele ahlale yedwa isikhathi eside ngaphambi kokungena epulpiti ukuphuma ebusheni bukamoya ongcwele ngoba unokuthengiwe yabo bengihlale ngicabanga ukuthi bengingenzani ngamaconsi amabili egazi likaJesu langempela futhi manje lapha sinakho phambi kwethu kuthengwa kwegazi lakhe wanikela ngegazi lakhe ngenxa yenu futhi siphethe lezo zethameli uhi kungcono siqiniseke ngempela futhi sibe nenhlonipho njengoba singakwazi ngakho nganginokwethuka ngempela njengoba sonke sazi ukuthi kuyini futhi angikwazanga kulala ngakho ngangimkami walinda isikhathi eside ngakho wayelele ngasukuma futhi ngahamba futhi ngahlala esihlalweni phandle endlini yokuphumula cishe sekusile ngangihlezi lapho ngicabanga ngomhlangano futhi ngizibuza emuva ukuthi wawuyini omunye wemibono nokunye futhi khona manjalo ngezwa ukuphenduka izansi lapho ekameleni lentombazane ezansi ngqo ehole elincane lapho endlini yomfundisi futhi ngabuka uBheki wayesevukile ngokushesha wacabanga sekusile ubabayi kumele ukuthi usekhaya futhi ngenkathi egxuma wavusa uSara udadewabo omncane futhi uBheki othe ukuba nomzimba omncane futhi unemilenze emide futhi ngakho uza egijima idabula ekamelweni noSara umfo omfushane futhi ngithi ukuba khathanisa ekucabangeni ngakho njengebandla niyazi sekunesikhathi eside lapha niyazi futhi nginomlando omningi ngemuva kwakho futhi omunye uhlobo nje oluncane lufushane lweqembu lamaPentecostal niyazi bona uhlobo luthi abazange babe khona esikhathi eside kakhulu ngakho ba futhi uBheki uyaqhamuka egijima ngokushesha impela futhi wagcumela ngo wagcamalaza ethangeni lami wayesethi wangigaxa ngezingalo zakhe entanyeni yami futhi uqala ukungigona futhi uyazi ukuthi inhliziyo yakho izwa kanjani uSara omncane wayegqoke angazi noma abantwana benu bayakwenza noma cha abami uthola ukushiyelwe umunye okuyisekene ngakho wayegqoke amapijama kaBheki nezinyawo zazifana nezinyawo zikanogwaja niyazi zizinde kakhulu nomfo omncane wayekhubeka ewa futhi eza edabule endlini kugcineni waphumelela futhi ngezikhathi nje efika lapho uBheki waqalaza wathi Sara dadewethu ngifuna ukukutshela ukuthize ngibe lapha kuqala niyabo futhi wathi nginaye wonke ubabayi futhi akukho kukusalele ngakho uSara omncane udebe lwakhe oluncane lwehlela phansi amehlo akhe amancane ansundu athi ukuhlengezela ngakhipha omunye umlenze wami ngamkhweba wavele wagijima futhi wagxumela kuwo ngqo njengoba ubengenza esihlalweni sehashi futhi wayethi kuxegaxega niyazi yena ukuthi akawe wayengakakhulu kakhulu imilenze yakhe yayingemide njengekaBheki wayekwazi kufinyelela kuze kuyofika phansi niyazi futhi ngakho uSara wayexegaxega ngase ngimgaxa ngazo zombili izingalo ukuba ngimbambe walalisa ekhanda lakhe phezulu kwesifuba sami kancanyana ngokuqonde ngqo waqhunsula lawo mehla amancane amnyama wayesebuka emuva kuRebecca
my sister
wathi Rebecca dadewethu ngifuna ukukutshela ukuthize niyabo kungase kube iqiniso ukuthi unaye wonke ubabayi kodwa ngifuna wazi ukuthi ubabayi unami wonke ngakho niyazi lapho esithola sonke sisongelwe kuye sisenandaba sinendaba na bonke kuvele kufiphale nje nya futhi yilokho ngifuna ukukwenza futhi yilokho sonke sifuna ukukwenza simvumele nje athole konke esinakho sonke isikhathi sethu yonke imizwa yethu futhi nje sinikele kuye kunjalo manje asifunde elinye izwi elinye igogo manje ngaphambi kokuba sikhulume ngalo futhi kancanyana nje futhi asiphenye eBhayibhelini manje ngale ncwadini kaMathewu ongcwele kinini nifisa ukubhala phansi indikimba futhi asiqale ngesahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili sehle kuhlanganisa nevesi lamashumi amane nambili futhi kwakukhona abathile kubabhali nabafarisi baphendula bathi mfundisi sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe. Ngepha waphendula wathi kubo isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso. Ngepha akuyi kubakho sibonakaliso esinikwayo kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthinjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Futhi bekani kukhona lapha omkhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iya kusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane esilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Futhi uma ngingabiza igama elincane engingathanda ukudonsa kulokho, bekani lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni. Wayekade ekhuza labo bafarisi ngenxa yokungakholwa kwabo babekade bebene Bhayibheli kwehle kudabula eminyakeni yemibhalo egoqwayo lapho bonke abaprofethi ababekhulume ngaye eza. Kusukela le kuMose ngenkathi eloba uGenesise wakhuluma ngomesiya ozayo. Mose wamchaza ukuthi wayeyoba yini, ukuthi kanjani, ukuthi futhi u-Isaya wachaza ukuthi wayezozalwa kanjani, ukuthi kuzalwa kwakhe kuyoba kanjani okwentombi. Futhi uMose wakhuluma ukuthi uyoba ngumprofethi njengaye nje, futhi zonke lezi zinto zazishiwo ngenkosi yethu. Futhi nokho inqubo yalolo suku yayisanda kwenza yasuka izwini, futhi babenalokho ababephila ngakho isiko labo labadala. Futhi ngiyethemba ukuthi amabandla ethu awasoze afinyelela kanjalo ukudede ekukholweni yizwi likaNkulunkulu aye emasikweni abadala. Khona-ke zakha izimfundiso ze bese-ke sifaka izinto imfundiso yethu engekho eBhayibhelini ngempela. Futhi ngiyethemba ukuthi sihlale njalo siyivangeli ligcwele, futhi sishumayele ivangeli lonke ngaso sonke isikhathi sonke. Yileyo ndlela ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayeyiqondile ukuba nje thina sishumayele yonke into. Futhi manje njengoba bengihlale ngisho ngingahle ngingabi nakho ukukholwa ukwenza zonke izithembiso zifezeke, kodwa ngiqinisekile ngeke ngime endleleni yomuntu onokukholwa okwanele ukukwenza. Bengihlale ngithi ngingathanda ukuba nokukholwa okwanele njengoba kwenza uInokhi, ukuthi ngeke kudingeke ngife lapho isikhathi sami sifika, ngivele ngithathe ukushaywa umoya kwantambama futhi ngikhuphukele ekhaya naye. Kodwa uma ngingenakho lokho kukholwa, ngineqiniso ngiyethemba ukuthi ngizobona umuntu onakho. Futhi ngizothemba ukuthi ngolunye usuku sonke siyoba nalokho kukholwa, ukuthi lapho efika singavele sizishayele umoya futhi siye ekhaya naye. Manje uJesu wayeqinisile njengoba siqaphelile izolo ebusuku emdlalweni wasesiteji omncane ukuthi wayezokwenza ngokuqinile, futhi wenza khona impela lokho umbhalo wathi uyokwenza. Abaningi balabo babekukholiwe ngoba ngisho nanjengowesifazane emthonjeni kwathi nje lowo moya nesenzo singabaneka enhliziyweni yakhe, wazi masinyane ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. Kwakukhona uMesiya ngenkathi efika wayezokwenza leyo ndlela yomsebenzi, ngakho wathi ufanele ube ngumprofethi. Manje niyabonga, ngezinye izikhathi asiyinaki into ethile enhle ngempela ngoba ayinakho ukuphucuzeka kuyo esicabanga ukuthi bifanele ibe nakho. Angifuni ukuqhela indikimbeni yami, kodwa lapha eminyakeni ethile edlule ngangifunda lapho ukuthi kwakukhona indoda eyayenze ubugebengu, futhi yaye fakwe ejele futhi yaquliswa icala futhi yatholakala inecala lokuthile eyayikwenzile ngenkathi yayiswa emsebenzini futhi kwakungesikhathi sika Abraham Lincoln futhi babezoyedubula indoda ekuphumeni kwelanga ngokusa okuthize omunye umngane omuhle owayeyithanda futhi wayikhulumela futhi akakwazanga ukuthola impendulo ngakho waya emthonjeni ophakeme kunayo yonke ayengawuthola waye kumnumzane Lincoln bathi umnumzane Lincoln wayehla enqoleni wawa phansi phambi kwakhe wathi mnumzane Lincoln mnumzane walusho daba futhi wathi indoda elungile ngicabanga ukuthi yayibaleke ngesikhathi sento ethize impi noma ayezange ilalele kuyalwa kwayo noma ukuthize futhi ngakho noma futhi wathi yayethukile nje iphuma ekhaya elikahle futhi wathi yayethukile nje futhi idabukile mnumzane Lincoln yayingaqondile ukwenza lokho futhi usuku ngaphambi kokusasa kuseni bazoyidubula izofa ngeqembu labadubule usuku ngaphambi kwakusasa kuseni wathi mnumzane Lincoln wena ngumkristu wathi wena ukusayina ukukodwa kwakho kungayixolela impilo yale ndoda futhi wathi yayingaqondile ukwenza lokho ngineqiniso wathi ngiyayincengela njengomngane umnumzane Lincoln waxosha isiqeshana sephepha wayesebhala nje kuzo wathi uxolelwe ngu-Abraham Lincoln wayesesithatha wasiyisa indodeni ejele ayisemukelanga wathi sethule ayisemukelanga yathi qabo ukuba bekungumnumzane Lincoln besizonamatheliswa ngupawulu wase-United States nokunye nokunye nakho konke kanjalo wathi besizoba nokukhazimula okunjalo kuso futhi ngenxa yokuthi yasenqaba yabulawa ngoba yakwenqaba lokho kwakukhona ekamnumzane Lincoln noma ama ukusayina kodwa yasenqaba futhi khona-ke kwaqulwa enkantolo ngoba kwakukhona igama lakhe kwashiwo ukuthi wayixolela indoda futhi indoda yadutshulwa ngakho ngenkathi kuqulwa enkantolo yenhlangano yamazwe nasi isinqumo senkantolo yenhlangano yamazwe ukuxolelwa akusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwamukelwe njengokuxolelwa ngakho likanjalo-ke izwi likankulunkulu yizwi likankulunkulu kubo bonke labo abazoli mukela njengezwi likaNkulunkulu uma lingelona awukhona-ke alilona ngakho siyalikhola izwi futhi yingaleso sizathu sibheke isibonakaliso sokubonakala kwakhe asifuni ukuba nephutha kulokho futhi asifuni ukuthatha imicabango yomunye umuntu ngakho sifuna ukukufunda ezwini ngo ngakho ujesu ngokuqinile nokuqondile wayenze zonke izibonakaliso ayefanele ukuba yikho manje siyazi futhi ngaphambi kokuba sishiye le ngxenye yendaba ukuthi amajuda afune izibonakaliso yabo amagreki ukuhlakanipha futhi upawulu wathi sishumayela ukristu obethelwe esiphambanweni manje amajuda efuna isibonakaliso ngoba abeka isibonakaliso ngaphezu kwesayense yabo yezenkolo futhi kwakuyinto enhle uma ungahle uthi manje lokho kuzwakala ukuthi ukuba yinqaba mfuthi Branham awu ujesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa niyabo uma engaliqinisekisanga izwi likankulunkulu khona-ke ningamkholwa kodwa wathi uma ningenakungikholwa khona-ke kholwani yizwi manje siyaqaphela ebhayibhelini uma uprofethayo noma umphuphi enephupho futhi babengaqinisekile ngalo babebehlisela ethempelini futhi bababeka phambi kwe-urimi nethumimi futhi niyaqaphela uma i-urimi nethumimi ingaphendulanga manje ukudadisha okusondele kunakho konke engingakuthola kulokho lokho leyo urimi nethumimi eyayiyikho kwakuyileso sivikelo sesifuba sika-aroni ngasiqubula ngolunye usuku kwenye yezingqungquthela ezinkundleni zamabhaptisti asemelika phezulu i-green lake wisconsin lapho i-food gospel businessman yayinengqungquthela futhi babenesifanekiso samatshe lapho onke manje futhi bathatha umphuphi noma uprofethayo ngolindaba ukuthi kwakubonakala kukuhle kanjani uma lezo zinkanyiso eziyimfihlakalo njengothingo lenkosazana zilogoza kuleyo Yurimi nochumimi. Kona ke iphupho alamukelwanga kanjalo neziprofetho kwakuvivinywa ngeYurimi nochumimi. Ngakho niyabo kwakungaphezu kwemvelo okwakuhlala kuqinisekisa iqiniso. Manje ngicabanga into efanayo namhlanje lapho sizwa ukuningi ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Nani bantu bePentecostal nevangeli eligcwele nihambe ngendlela engafanele. Ngicabanga ukuthi yingoba abaqondi emva kwaleyo Yurimi nethumimi yalowo nyaka wompristi noma lowo nyaka waphela noka Aaron unyaka wobupristi bamalevi sinenye iYurimi nethumimi naleyo yiBhayibheli likaNkulunkulu niyabo. Futhi uma izibonakaliso zethu nezimangaliso zikhona izwi likaNkulunkulu liyazibonakalisa khona ke singathi amen kukho nguNkulunkulu eqinisekisa khona impela athembisa ukukwenza wethembisa ukuthi uyothulula umoya ongcwele ngezinsuku zokugcina ngakho kungomfanekiso nje yile Yurimi nethumimi izibonakalisa kubantu nginesiqiniseko sokuthi lokho akunzima ukukuqonda phakathi kwalolu hlobo lwabantu yiYurimi nethumimi lapha iBhayibheli libonisa izithembiso zikaNkulunkulu noJesu wayesibonakalisile isikhundla sakhe njengomesiya futhi babengakukholwanga futhi ezahlukweni ezilandelayo siyaqonda ukuthi bona noma isahluko esifanayo sangaphambi kwalokhu babeyibonile imisebenzi yakhe futhi babembize ngoBelzebule uBelzebule ngudeveni njengo babembona enza lezo zinto futhi babecabanga ukuthi wayengumbhuli noma umthakathi noma ukuthize futhi wabatshela manje nikhuluma ngokumelene nalokhu futhi ngizonithethelela kodwa nxa umoya ongcwele esefikile mhlawumpe ukwenza into efanayo kwakuyincazelo yakhe ukukhuluma ngokumelene nalokho ngeke bathethelelwe niyabo ngoba kulelizwe noma izweni elizayo manje uNkulunkulu kuyo yonke iminyaka ubehlale eneziphiwo ebandleni lakhe ubehlale njalo eqinisekisa abantu bakhe noma phi lapho obona khona uNkulunkulu ophilayo ubona izibonakaliso zikaNkulunkulu ophilayo manje kwakukhona uMowabi phezulu egumene futhi wayenikela wayenamaltara ayisikhombisa uBhalamu wakwenza futhi wayenezinkonzi eziyisikhombisa wayenezincama eziyisikhombisa leyo nkonzi umhlatshelo ohlanzekile izincama mazikhuluma ngokuza kolungileyo ngokuqavile wayengoqavile njengoba njengalokho uMose wayenjalo ezantsi kamini noIsrayeli kodwa umehluko kuphela wawungukuthi uNkulunkulu wayeqinisekisa uMose ngedwala elishayiwe nenyoka yethusi nentsika yomlilo nokumemeza kwekamu ekamu lenkosi phakathi lapho futhi uNkulunkulu wayeqinisekisa lokho ezansi lapho lowo ngumehluko lokho kuyakhombisa manje uma sikhuluma ngokucava manje uKhayini wayengocavile njengoba nje uAbela wayenjalo bobabili abafana babefuna ukuthola umusa kuNkulunkulu uKhayini waletha umhlatshelo uKhayini wakha ialtare uKhayini wakhonza eqotho kakhulu njengoba nje uAbela wayenjalo kodwa uAbela ngesambulo sekomoya kuyilapho ibandla lakhelwe phezu kwaso esambulweni sekomoya sentando nezwi likaNkulunkulu wanikela ngomhlatshelo uNkulunkulu awujabulelayo futhi manje ngikholwa ukuthi lolo usuku esiphila kulo manje futhi manje uNkulunkulu wayehlala enezibonakaliso uJesu lapha wayekhuluma ngakho ethethisa leyo mizi futhi ethi wo wena Kaphenawume nehlukene uma izibonakaliso uma imisebenzi yamandla ibiyenziwe kuwe ukuthi noma yayenziwe eSodoma ukuthi yayenziwe kuwe belizohlala kuze kube yilolu suku futhi uphakanyiselwe ezulwini kodwa wehliselwe esogweni kanjani kuze imizi engawemukelanga umlayezo futhi bukani umlayezo namhlanje ukuthi unqamule kanjani umhlaba izithuke zenkolo wo ngikholwa ukuthi bekuyobekezelelwa kakhulu ngeSodoma ngeGomora kunokuba kuzoba njalo ngabantu namadolobha namuhla elinqaba ivangeli lapho uNkulunkulu neYurimi nethumimi yakhe ebonakalisa izibonakaliso nezimangaliso zakhe zosuku lokugcina phakathi kwabantu bakhe. Bukani nje ukuthi yini eyenziwe eminyakeni embalwa edlule emhlabeni jikelele, imililo yemvuselelo ihamba nezibonakaliso ezinkulu nezimanga nezinto ezimangalisayo. Ngeke kube khona ukulandela lokho ngaphandle kokwahlulela emva kokwenqatshwa. Manje uJesu wayekhuluma lapha ngabanye babantu ngezinsuku uNkulunkulu ayebonise ngazo izibonakaliso. Umunye akhuluma ngaye kwakunguJona, noJona wayethunyelwe ezansi eNineve. Kodwa bengihlala ngimdabukela uJona ngoba abantu abaningi ngiyacabanga abamqondanga uJona. Manje bathi uJona wayehlubukile, wayeyilokhu lokho nokunye. Futhi ngisho okufanayo, kodwa ake sitadisho uJona umzuzu nje. Angikholwa ukuthi wayehlubukile ngoba wayengumprofethi kaNkulunkulu futhi wayebonakala ehamba ephuma entendweni kaNkulunkulu. Kodwa indaba encane engifuna ukunitshela yona ngomzuzwana, ngikholwa ukuthi nizobona ukuthi uNkulunkulu wakwenza konke kusebenze kahle nje. Niyazi izinyathelo zabalungileyo ziqiniswa yiNkosi. Lokho kuzinika thina befundisi isikhathi ithuba ngesinye isikhathi ukuthi sithi ukubamba umoya lapho sicabanga ukuthi senze umnyakazo ongalungile. Kodwa ngezinye izikhathi uNkulunkulu uhamba nathi nje sicabanga ukuthi akulungile, kodwa mhlawumbe nguNkulunkulu ohambayo. Manje iNineve yayiyidolobha elikhulu kakhulu kunaleli. Yebo, yayicishe ilingane neSt Louis futhi kwakuyi idolobha labahedeni futhi kwakuyidolobha elikhulu, idolobha lwezohwebo nedolobha elikhulu lasogwini lolwandle. Umunye wemisebenzi yabo esemqoka lapho kwakuwukudoba futhi babengabakhonza izithixo, nezono zabo zasezinkulu kakhulu kwaze kwathi uNkulunkulu akabange sakwazi ukukumela. Kubulani wawungekho mhlatshelo e-altare wabo ngaleyo nkathi, njengoba kunjalo ezweni namuhla. Ngakho uNkulunkulu akakwazanga ukungabekezeleli leso sono esibi. Ngakho watshela umprofethi wakhe ukuba ehlele iNineve. Sonke siyejwayele indaba ofunda iBhayibheli futhi wathi memeza kakhulu umelane nalowo muzi. Futhi umprofethi lapho efika ezansi ogwini lolwandle esikhundleni sokuya eNineve wathatha umkhumbi owawuya eCharashishi. Manje besihlala sicabanga ukuthi leyo kwakuyindlela enqamulelayo noma ukubalekela umsebenzi. Kodwa ngizozama ukumela lowo mshumayeli kulobo busuku, futhi ngizosho ukuthi ngikholwa ukuthi wayengumprofethi futhi wayesentendweni ncamashika uNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi walandela ukuhola kukamoya. Ngikholwa ukuthi waholelwa ukuba ahambe ngaleyo ndlela. Akazange yakuqonde emva kokuba uNkulunkulu wayemyalela indawo eyodwa, futhi lapha wazithola ehamba ngenye indlela. Wayehlela ekhaleni lomkhumbi noma phansi endikimbeni yomkhumbi, futhi wahamba wayolala, futhi wavuka isiphepho esikhulu. Awu, siyazi ukuthi bonke bakhala babezocwila futhi kwakukhona ukungalungile. Futhi uJona uyakhuphuka futhi wavuma ukuthi kungahle kube yiphutha lakhe. Wathi buphani izinyawo zakhe nezandla zakhe nimphonse ngaphandle komkhumbi, ngoba kwakungalungile ukuthi bonke babhubhe ngenxa yakhe. Manje uNkulunkulu wayenenhlanzi enkulu, siyibiza ngomkhomo ukuba imgwinye, futhi inhlanzi yayidla emanzini kuleso siphepho. Abaningi benu bayaqaphela ukuthi izinhlanzi zizovela kanjani, ikakhulukazi esiphephweni ukuze zidle, ngoba kunokuningi olwandlekazi lunemvuselelo, niyazi uma phansi naphezulu lunesikhathi esikhulu. Kulapho-ke kuleyo yimvuselelo. Ngiyakhumbula ngenkathi ngimi ngasogwini lolwandle, okokuqala kwakungelona olwandle, kwakuyiLake Michigan. Ngangiwumfana nje ongumshumayeli, nganginyukile ukuyolalela uPaul Rudder eshumayela eWorlds Fair. Cishe ngo-1933 ngikholwa ukuthi kwakunguye, futhi ngenkathi kwakuseChicago futhi ngaba nethumba lami lokuqala lokuphuma, futhi ngibuka ubungako bamanzi obukhulu ubukhulu kune Ohio River. Futhi ayegxuma nje futhi eqhubeka, niyazi futhi kwakusekuqaleni kwentwasahlobo. Inkonzo yephasika yokuphuma kwelanga sasilapho, futhi ngabona lawo magagasi amakhulu amhlophe engena, niyazi futhi eshaya uugu bese endlaleka. Ngacabanga lokho yegcula izigugula zenjabulo phezu komphefumulo wami, njengokugengqeka kwamadlambi olwandle. Ngacabanga ayagengqika, kodwa lokho akukhona ukuphi ukuphela kwegagasi libuyele emuva ukuze lingene ligingqike futhi ligingqike lingene ngacabanga awulixhumela ini na kuyini konke futhi okuthile kwakubonakala sengathi ukuthi kimi anemvuselelo yilokho kuphela awu ngacabanga uyazi ukuthini alikho nelilodo echashaza akukho nelilodo eyiconsile amanzi kuleyo ndawo manje kulelo chibikazi kunokuba belikhona ukuba lalithule ngokuphelele akukho amanzi akukho namancinyana sewake wacabanga ngakhona kodwa nje ukuba nemvuselelo niyabo ukuxhuma nje nokutazuluka nokumemeza ukuba nemvuselelo ngacabanga awu kusiza ngani ukuba nemvuselelo na ngaba khona umoya wehla umoya obhunguzayo niyazi njengoba sikukholwa futhi waqala ukukunyakazisa unyakazela ini na futhi kwenzeka ngabona ukuthi wonke udoti wawungaphandle echibini wawukhukhuleka ogwini ngakho ingeyalokho imvuselelo ukugeza wonke udoti niyabo ukukhipha lonke izwe futhi uvele nje uginqele ogwini manje ngenkathi thina ngethemba ukuthi amabandla ethu epentecostal awadingi nelilodwa lawo manje niyabo sinakho nje ukuba sijabule ngakho niyazi amabandla ethu awakudingi lokho nokho ngakho ahe sinemvuselelo noma kanjani ngakho ke uyagxumagxuma futhi uyatshekula lapha yaye emagagasini ngakho ke njengoba lo mkhumbi ugxuma nezinhlanzi zidla futhi into yokuqala niyazi umkhomo omkhulu uyafika futhi wagwinya uJona futhi ngangikhuluma nomunye ngalokho lapha eminyakeni embalwa edlule ngenkathi belethe umkhomo eLouisville ngenqola eyisicaba uhlakalo wamathambo awo nje futhi le ndoda yaphawula ngakho yathi manje niyazi nisizwile isiga ebhayibhelini ngomkhomo ogwinya uJona yathi ngifuna nonke nikuqaphele ukuthi lokho ubungeke wakwenza bekungaba owawo lapho umminzo ulapha wathi umkhomo ngeke ugwinye okukhulu ngaphezukwe njenge iwolintshi noma uphaphamuzi lapho ukwehlela phansi futhi ngangimi lapho ngisengumfana nje ngilalele futhi niyazi kwenzeka ukuba ngicabange niqaphelile na ngakufunda lokho kamuva ngalalela futhi ngacabanga ngempela iBhayibheli ngeke liqambe amanga ngalokho futhi ngacabanga bekungeke kube njalo futhi kuhlale kuyiBhayibheli futhi lokho akusona isiga ngikholwa ukuthi lelo yiqiniso kodwa niqaphelile yini lona ngokuwumkhomo okhethekile uNkulunkulu wawulungiselela lona wawakhiwe ngokukhethekile kwenzelwe umcimbi niyazi uNkulunkulu angakwenza lokho yebo angakwenza wayenomhlatshelo wakhe phezulu lapho ngesikhathi entabeni kuGenesis wamashumi amabili nambili uJehova Jaira wayengazihlinzekela yena uqobo ngomkhomo anikholwa kanjalo na ngakho wathola umkhulu ngokwenele ukugwinya lomprofeti futhi khona-ke ngenkathi edla futhi ngemva kokuthi kodla noma ubani uyazi uma uphakela inhlanzi yakho eyigolide awu uyaqaphela ukuthi yehlela phansi ingo ekugcineni ibeke izigwedli zayo ezincane ekugcineni futhi iphumule ngoba inesisu esigcwele awu nanso phansi lapho iphumule futhi lo mkhomo omdala mhlawumpe wamgwinya uJona futhi wehlela phansi ekugcineni kolwandle mhlawumpe izilinganiso amafatome amaningi kujula futhi wawuphumule wawunesisu sigcwele futhi khona-ke kodwa niya azi uJona phansi lapho esiswini salomkhomo ukhulu lwasolwandle lwalusongele entanyeni yakhe futhi wayesesibone sibi futhi waphenduka ngomhlane wakhe futhi wayesebuhlanzweni bomkhomo futhi uqala ukubuka ngapha niyazi abantu bakhuluma ngokuthi awu mfowethu uBrenham ngikulekelwe izwe lobusuku kodwa isandla sami asingcono awubuki izithembiso ubuka ezimpawini zakho niyabo awu bengigula izwe lobusuku ngikathi ngikhulekelwa ngingcono kulokhu ukuza ngikhulekele futhi kulungile kodwa uma ukwemukele okokuqala asikho izidingo sokuphinda ukhuleke ngoba sekuvele kucazululiwe niyabo kungokwakho niyabo qhabo futhi ubuka izimpawu kuya ngokuthi ubukani niyabo ngakho wayebuka izimpawu phansi buka ukuba ke wayebuke kuzo phansi lapho na awu uma wayengabheka ngapha kwakuyisisi somkhomo abuke ngapho kwakuyisisi somkhomo yonke indawo lapho ayebheka khona kwakuyisisu somkhomo futhi wayese kugcineni kolwandle nezandla zakhe nezinyawo ziboshiwe emva kwakhe kugcineni kolwandle olwandle olunesiphepho manje ekugcineni kolwandle Manje ukhuluma ngodiyabalo zimpawu wayenalo ngempela phansi lapho ekugcineni kwalolu lwandle esiswini salomkhomo. Futhi wayelapho izandla zakhe ziboshiwe, izinyawo zakhe ziboshiwe elele nokhula lasolwandle nalokho inhlanzi eyayikudlile ngaphambi kokuthi lokhu kumthandele futhi elele phansi ekugcineni kolwandle. Kodwa niyazi ukuthini, wayengeke abuke kuleso sisi somkhomo. Niyazi ukuthi wathini na, kwakuyize kwamanga, kwakungalungile nje, wayezobheka kokunye. Wathi, kanye futhi ngiyakubuka ethempelini lakho elingcwele. Manje uJona wayazi ukuthi ngenkathi uSolomon enikela lelo thempeli ukuthi wakhuleka futhi wathi, Nkosi, uma abantu bakho besenkathazweni noma yikuphi futhi babuke ngakule ndawo engcwele futhi bakhuleke, khona-ke yizwa usezulwini. Futhi wayenokuzethemba kulowo mkhuleko. Futhi niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani na? Angazi noma wafaka ithange lomoyampilo lapho noma wenza kodwa wamgcina iphila izinsuku ezintathu nobusuku. Manje uma uJona engaba nokukholwa kukho ngaphansi kwalezo zimo emkhulekweni, indoda eyawukhuleka, indoda ejwelekile okwathi kamuva yahlubuka, futhi uNkulunkulu wakuhlonipha lokho kukholwa, yini ebesifanele siyenze kulobu busuku na? Kungezikho ukubuka ethempelini elenziwe ngezandla kodwa enkazimulweni, futhi hhayi umuntu ehlubukile kodwa indodana kaNkulunkulu ihlezi lapho nezingubo zayo izinikazi ukwenza isincuselo ekuvumeni kwethu. Besiyoyeka kanjani ukubheka ezimpawini zethu kodwa sibheke isithembiso sikaNkulunkulu? Yebo mnumzane, celani kubaba noma yini egameni lami ngizokwenza. Yilokho kuphela, ungumpristi omkhulu ohlezi ngakwesokunene sobukhosi bakhe kweliphezulu ukusincusela ekuvumeni kwethu. Esikukholiwe futhi sakuvuma, futhi noma yini asenzela yona singayivuma futhi siyikholwe, futhi ulapho kwenza kube kuhle phambi kobukhona bukaNkulunkulu. Besifanele sithokoze kanjani futhi singabheki noma yiziphi izimpawu, sibheke kulokho uNkulunkulu akuthembisile, leso yizithembiso. Manje sithola ukuthi lokho kuyisimanga, izinsuku ezintathu nobusuku lowo mkhomo omdala wazungeza emanzini ndawo phandle lapho, futhi uJona wayephila. Manje sitsheliwe ukuthi labo bantu babengabadobi ukuze baziphilise. Indlela ababeziphilisa ngayo kwakuwukudoba, ngakho mhlawumbe bonke abadobi phandle futhi omunye woNkulunkulu babo kwakunguNkulunkulu womkhomo, ngakho bonke phandle lapho bedoba olwandle, futhi khona manjalo kwaphakama uNkulunkulu wabo wagijimela ngosebeni wakhipha ulimi lwakhe, nomprofethi weza ihamba iphuma emlonyeni kaNkulunkulu wabo. Babengakugwema kanjani ukukholwa na? Yabo impela, nomangalisi bembathisa izilwane zabo indwangu yesaka, ngokuba uNkulunkulu olwandle wayekhafula umprofethi futhi wabatshela ukuba baphenduke. Manje niyabo, uJona wayengaphumile entandweni kaNkulunkulu, wayesentandweni kaNkulunkulu ngqo. Futhi uJesu wathi, isizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna izibonakaliso, nikuqaphelile lokho na? Futhi bayosemukela, wethembisa ukuthi bayosemukela isibonakaliso sabo. Wathi njengoba uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba. Manje lesi yisizukulwane esibi nesiphingayo, siyakwazi futhi sasiyini isibonakaliso ababezosemukela na? Isibonakaliso sokuvuka. UJesu akafile kodwa uvukile futhi phakathi kwethu. Futhi amadolobha amakhulu ezohwebo anikezelwe esitheni phezu kukadeveli, nokwenda nokwendiselana nokuphinga nokuphendukezela nazo zonke izinhlobo zokungcola okusemhlabeni namuhla. Namakristu angakholwayo isimo sokube sabuNkulunkulu abanamawala abakhukhumele unyaka wezihlakaniphi umprofethi akhuluma ngawo, umoya ongcwele washo ngokuqondile ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyofika unyaka wokuhlakanipha. Abantu bayakuba ngabazithandayo, abazidlayo, abahlambalazayo, abangalaleliyo, abangazithibiyo, nabazonde abalungileyo. Wena uthi labo ngamakhomanisi futhi Branham shabo mnumzane bangamalungu ebandla anezimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla akho bewaphika abanjalo. Ngakho sithola isibonakaliso sikaJona ngokuba uJesu Kristu unabantu bakhe kulobu busuku, enza futhi enza into efanayo naleyo ayenza ngaphambi kokuba abethelwe, waphinde wavuka futhi uphila nathi. awuqondi ukuthi ubani lowo ohlezi naye phandle lapho leyo indodana nedodakazi kaNkulunkulu mhlawumbe kuyinto enhle ukuthi asikuqondi ngendlela esenza ngayo ngani sibuthele ezindaweni zasezulwini sibuka iUrimi neThumimi yakhe yalolu suku lokugcina bonisa ubukhona bakhe njengoba elungele ukuza wenza ukubonakala kwakhe esimweni sikamoya ongcwele ukulolonga ibandla lakhe ukuba lilungele ukwemukelwa amen sijabule kakhulu kwazi ngakho ngicabanga ukuthi uJona wayengaphandle kwentando kaNkulunkulu futhi ngikholwa ukuthi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna izibonakaliso manje futhi bona uNkulunkulu akazange anqabe kodwa uhlala ebanikeza isibonakaliso manje sithela ukuthi sehlela kumlingiso olandelayo okwakunguso Solomon nje bonke abafundi beBhayibheli bayazi ukuthi izinsuku zikaSolomon ngokungumnyaka wegolide yakwaIsrayeli uma baphumelela kakhulu ngaphansi kukaSolomon ngoba kwakungekho ukulwa neze futhi bakha iTempeli futhi kwakungesikhulu isikhathi segolide kuIsrayeli futhi isizathu ngenkathi uSolomon indodana kaDavide ngenkathi ethatha isihlalo sobukhosi akazange akhulekele ukuthi uNkulunkulu wayezomnika kuningi kangako kodwa ukuhlakanipha nje ukwazi ukuphathana nobuhlanganisa abantu awu manje uNkulunkulu wasebenza naye futhi wamnika isiphiwo sokubona ukufihlakele qiniso phela kwakwenza futhi wayekwazi ukwehlukanisa okulungile nokungalungile kanjalo njalo nezindaba zasabalala yonke indawo emhlabeni wonke zalokho okukhulu niyazi uma uNkulunkulu kunoma yimuphi unyaka lapho ebona abantu futhi ubanika isiphiwo futhi noma isibonakaliso futhi isiphiwo sihlala siveza isibonakaliso yingaleso sizathi uJesu wayebasola ngoba wayeyisipho sikaNkulunkulu nesibonakaliso sesipho sikaNkulunkulu sasiqinisekiswa wathi uma ningenakungikholwa mina kholwani imisebenzi ngokuba ikhuluma ngami niyabona futhi manje bekungeke yini kube kuhle kulobo busuku ukuba yonke iMelika ibingakholwa isipho sikaNkulunkulu salezi zinsuku zokugcina umoya ongcwele na impela yisipho sikaNkulunkulu manje cabangani nje uma bekungaba leso sibonakaliso naleso sipho kwenzekani na isizwe sangena enxushinxushwini uma bemukela leso sipho khona ke isizwe sasinonyaka wegolide manje lokho kuyafana njengoba kunjalo kulobo busuku cabangani uma wonke ummelika kulobo busuku ozisho ukuthi ungomkhristu futhi ekholwa kuJesu Kristu ubengamukela futhi akholwe isipho uNkulunkulu asithumelela sona kulolu izinsuku zokugcina umoya ongcwele ngani niyazi ukutheni bebengasusa onke amaphoyisa embuthweni bebengavele bashisa amajele besingeke sisawadinga qabo qabo bekungeke kusaba khona amahhovisi omthetho nezinto besingeke sakudinga ngani isikhathi seminyaka einkulungwane besiyobe siqhubeka impela kodwa benzani na bayasenqaba isipho sikaNkulunkulu hayi lokho kuphela kodwa njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa bahlekisa ngazo kodwa besikolodela futhi sihlezi sikujulukela kunjalo uNowa naye kwadingeka akujulukele naye akusikho ukuphuquka kusuka kuSolomon manje buya kuNowa kodwa nimcaphelile yini ukuthi emva kokuba uNowa esenikeze umlayezo wakhe uNkulunkulu wamtshela ukuba angene emkhunjini futhi wamvalela phakathi lapho futhi ngakusasa ekuseni wacabanga ukuthi lizokuna kodwa niyazi uNowa wangena lapho ngosuku lweshumi nesikhombisa kuFebruary kodwa niyazi ukuthini na alizange line ivike futhi abantu behlezi ngalapho bathi awu ikholwe lithiyeke emndleleni lathi lelo khehla kungenzeka ukuthi beliqinisile ake sikhuphuke futhi sibone ukuthi iyeza yini enye isayensi ethi awekho amanzi phezulu lapho kodwa wathi uNkulunkulu wakhe wayengenza amanzi phezulu lapho uma ekwethembisile ngakho angahle mhlawumbe asivele sizulazule emngceleni kukhona abaningi nje balolo hlobo namhlanje ukubona nje ukuthi kuzokwenzekani niyabo ngakho wathi uma ngempela iqala njengamanzi phezulu lapho ezipakapakeni amafu noma ukuthize sizongqongoza eminyango futhi singene awu ngosuku lokuqala uNowa wakholwa ukuthi lalizokwena ngakho wahlala futhi walunguza kulelo fasitela nelanga laphuma futhi ngiyalilela ngqamula futhi ngibangana aconsi lemvula ngiyazi futhi Noah uqala ukumangala angazi ukuthi ngiqinisile noma nginephutha ngakho khona ke usuku lwesibili lwedlula usuku lwesithathu lwedlula Pentecost ungalinge ukufake emqondweni wakho ukuthi unephutha manje hlala lapho nje futhi ukujulukele wakwethembisa futhi uzokwenza niyabo yebo mnumzane niyabo ngangikhuluma ngobunye bosuku ngokuthi ukucabangela kuthiwani kuba abapostoli bathi silinde lapha izinsuku ezisishiyagalolunye ngikhole ukuthi sesinawo umoya ongcwele ngiyacabangela ukuthi sesinawo asiqhubeke manje futhi siqale inkonzo yethu uqhabo balinde akwaze kwavela leso sibonakaliso sebhayibheli laphaya awu lokho ukuthi kwaze kwalunga futhi khona-ke babengacabangi lutho babone uNkulunkulu ekuqinisekisa ngenkathi iyurimi nethumimi yakhe eqala ukubanika ezimpilweni zabo khona-ke uPetro wathi lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli kunjalo ngoba wayenombhalo wokukwesekela futhi lelo yibandla likaNkulunkulu namuhla futhi Solomoni wayengocotshiweyo kaNkulunkulu omkhulu ngicabanga kanjani ukuthi wonke umuntu enhliziyonye nakuzwana kunye isizwe sonke ziyonye nakuzwana kunye ngakungeyona indlela kokufanele kube ngayo leyo na ukuba-ke onke amabandla abizwa ngebandla likajesu kristu kulobu busuku kwakunjengoba u-israyeli wayenjalo ngaleso sikhathi nhliziyonye nakuzwana kunye na abazange oyedwa uyafika uthi o awu angazi ngosolomoni omdala angazi ngalokho ngikholwa ukuthi uhlanya ucabangani ngakho jim na wo ngikholwa ukuthi uhlanya futhi uyaphuma futhi uhlala ngaphansi kwesihlahla sabo uqobo somnqumo khabo wonke umuntu ubengeza emhlanganweni bebeyothi o melusi usolomoni angikaze ngikubone kunjalo empilweni yami udumo kunkulunkulu ngokuthumela phansi umoya wakhe phezu kwethu futhi niyazi imvuselelo enjengaleyo isakazeka emhlabeni wonke impela iyasakazeka futhi manje ngalezo zinsuku babengenayo ithelevishini lo nomsakazo nenews paper nokunye nokunye ukusabalalisa izindaba kwakuwumlomo nomlomo nje futhi olukhulu udwendwe lamakamela nezinto zedlule ezingxenyeni ezehlukene zezwe ngani zazithathe izindaba futhi emva kwesikhashana kwafika ezansi le eshiba ezansi le lapho futhi kwakukhona indlovukazi encane ezansi lapho manje yayingumhedeni kodwa iqala ukuzwa umuntu othile ngene ethi o ngisanda kudlula kwa-israyeli futhi sithathe ukuthile phezulu lapho futhi sakuletha ezansi lapha futhi o ufanele ulibone lelozwe ufanele ubone ukuthi hlobo luni lo mhlangano abanawo oqhubekayo phezulu lapho bangumuntu oyedwa nje futhi uyazi banonkulunkulu phezulu lapho abambiza ngojehova futhi lowo jehova uzikhethele umuntu futhi uyaziqinisekisa ukuthi ongujehova ngalowo muntu niyabo ohe kumele ukuthi kwakuyinkulumo emnandi niyazi kukholwa kufika ngokuzwa izwi likankulunkulu niyabo kunjalo ngakho laba bantu besho lokho ezansi le enhliziyweni yale ndlovukazi encane yaqala kumangala ngiyamangala ukuthi ngabe konke kunjalo awu angilinde kuze kufika udwendwe lamakameli olulandelayo futhi ngakho olulandelayo luyafika wedlulile kwa-israyeli na yebo ngifika ngaleyo ndlela ngabe kunjalo banemvuselelo enhla lapho iphentekoste noma awu iphentekoste langalolo suku yabo ngabe banemvuselelo yangempela na o banhliziyonye futhi bakuvumelana kunye o he ngifisa nje sengathi leli qembu belingeza ngaleyo ndlela kulobu busuku ngiyalitshela iColumbia ibizoba nezihloko zezindaba ekuseni ephepheni ngilitshela lokho yebo yebo kuyamangalisa futhi wathi o yebo lokho ake ungitshele ingabe uyibonile leyo ndoda abanayo phezulu lapho usolomoni na yebo ngabe kuyiqiniso ukuthi banonkulunkulu ozazisayo ngabo na yebo kunjalo mfana leyo nhliziyo encane yaqala ukushaya yayifuna ukuhamba manje ngicabanga ukuthi uma besingaqala ukusho ukuthi abantu bakethi babelungile kanjani ukuthi umangalisa kanjani lo moya ongcwele esikhundleni sokuzama ukuxikana niyabo bomunye nomunye ngicabanga ukuthi kungenza konke ningusawoti womhlaba niyabo kodwa usawoti ungasiza kuphela uma uthintana niyabo ngakho ngicabanga ukuthi uma nje singaba nobusawoti ngempela umhlaba ubuyokoma ngempela anicabangi kanjalo na kunjalo thola busawoti ngempela futhi manje sithola ukuthi usolomoni wayenesikhathi esimnandi nje futhi ngakho le ndlovukazi encane iqala ukulamba nokoma futhi nje sengiyabona ngesikhathi sasebusuku yayivuka futhi yayibiza amantombazane ayo futhi iyothi ngibe nephupho futhi ngiphuphe ukuthi mina ngandlela thize iphupho elixakile futhi ngikholwa ukuthi mhlawumbe bekungenxa yokuthi lowo mholi walelo qembu namhlanje ubengitshela ngaleyo mvuselelo ophezulu kwa-Israyeli. Ekugcineni inhliziyo yakhe iqala ukushaya waze wathi awu yazi ngiyakhuphuka ukuze ngizitshelele ngesingame kudle lokho yenza ukukhetha kwakho yazi lapho ukuthize kuqala ukushaya kuqala ukoma sekuyisikhathi sokuyozingela-ke uma uqala ukucabanga ngingahle ngife ngolunye lwalezi zinsuku angimazi uNkulunkulu ungcono uqale ngoba lokho yilambo elibomvu likaNkulunkulu isiboniso siyehla ngakho kungcono usheshe uma kukhona layo kulobu busuku ngikholwa ukuthi kukhona umthombo wokuphulukisa ndawo isiboniso sikaNkulunkulu osekhala ngena ngokushesha impela amanzi asevele azanyazanyisiwe konke okumele ukwenze nje ukungena ngqo aqala nini ukuzanyazanyiswa mfowethu Branham na eminyakeni engamakhulu ayeshumi nesishiyagalolunye edlule eCalvary ukuzanyazanyiswa futhi khona-ke ngosuku lwePentecoste kwanyakazisa ngempela yonke into kwaba nokuzanyazanyiswa ngaleyo nkathi manje konke kumele ukwenze ukungena ngqo emanzini kamoya futhi uphulukiswe manje lolo sifazane omncane wayelambile futhi omele ukwenyukela lapho ngakho manje empeleni wayeyilungu lebandla ngakho kwadingeka ayothola imvume kumpristi wakhe ongumhedini ukubona ukuthi wayengayethamela yini imvuselelo noma cha futhi ngakho sengiyambona manje edla futhi wathi fata ungcwele ngingathanda kucela imvume kuwe uma bengingakwazi banemvuselelo ngapha kwa-Israyeli bayangitshela banonkulunkulu laphaya ukuthi uhlala ngo phakathi kwabantu futhi bonke banhliziyonye futhi bangitshela ukuthi leyo ndoda ine isiphiwo sokubona okufihlakele kohlobo oluthile iyazazi izimfihlakalo futhi ingabikezela izinto ezizokwenzeka futhi bayasho ukuthi lo nkulunkulu omkhulu phezulu lapho wabamkhonzayo futhi uyazi fata ungcwele ngingathanda ukwehla ngiye lapho futhi ngibone ukuthi lokho kunjalo sengiyacabanga nje ukuthi kwenzekani sengiyamuzwa ethi mntanami isithunzi sindlovukazi siyocela ukuhamba phakathi kwesixuku esinjalo uyazi lapho uNkulunkulu ethulula umoya wakhe bahlale bebukela phansi ngendlela thize njengesigejane esingazi lutho impela bazi lutho okwalelizwe balahlekelwa umqondo wabo uqobo ukuthi bangahle bathole umqondo kaKristu niyabo futhi ngakho lapho kwakukubi impela ukubi okwakhulunywa ngakho ngiyamuzwa ethi mntwana impela ngeke uma bekukhona into enjalo ekuqhubekayo njengalolo hlobo lwesiphiwo bekungaba sebandleni lethu lapha uyazi lokho kusenzeka impela kusenzeka wathi ngani impela wathi bekungaba khona lapha phakathi kwethu emaqenjini ethu yilapho lokho obekuzobe kwenzeka khona wathi kodwa fata akunjalo futhi bayangitshela ngakho ngangithanda nje ukuthola imvume kuwe uma ngingakhuphukela lapho lalela uyisicukuthwane unodumo oluningi futhi ungumuntu owaziwayo awukwazi ukuzehlisa ukuba uye phakathi kweqembu elinjalo futhi ngakho wathi kodwa uyazi mnumzane ngifuna ukuhamba noma kanjani niyazi kukhona okuthize ngakho uma uNkulunkulu edonsa enhliziyweni yakho akukho okuzokuvimba kukho kunjalo ngakho kuqala ukudonsa enhliziyweni yakhe niyazi ufanele uhambe noma kanjani hawu wathi ngizwile ngakho kufika kanjalo ukukholwa ngihambe nje ngiyozitholela ngesingami ngizobuya futhi ngikulethele imibiko awusoze waba nemvume yami ngani ugogo wakho omdala ongasekho nokhokho wakho kanjalo njalo njengezindlovukazi ngaphambi kwakho bebeyoguquka laphaya emathuneni abo uma bazi ukuthi wenze into enjalo sengiyayibona inhliziyo yakhe encane ithi hawu bangahle balungele ukuguquka ngoba ngiyahamba niyabo ngakho ngoba kungani na ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi futhi lapho uNkulunkulu edonsa enhliziyweni ayikho indlela yokukususa kuphela hamba wenze lokho akutshela ukuthi kwenze. yileyo ndlela kuphela yokukwenza ngakho nangu kudonsa inhlizweni yakhe futhi ihamba wathi manje buka manje hlala nje lapha ebandleni lakho futhi ngelinye ilanga mhlawumbe udagona omkhulu noma umunye wonkulunkulu bethu lapha uzonyakaza wathi lalela lapha ngifuna ukukutshela kuthize ngihlale isikhathi sami kuleli thempeli futhi zonke izinsuku zami ukhulume ngonkulunkulu futhi ngezo umama wami esho into efanayo futhi unencwadi yemithetho lapha futhi unezithixo izilenga lapha futhi angizange ngibone neyodwa into eyenzeka lapho yilokho engikuthandayo futhi uma kukhona into efanayo nonkulunkulu engangena kuwe ngabe nonke niyalwazi uhlobo lokukhonza komhedeni na ngiyazi angifuni ngibuka lelo washi lasodongeni phezulu lapho futhi ngizoba nephutha kuleli ngakho manje ukukhonza komhedeni indlela abenza ngayo baletha isithixo futhi basimise bese ke bethela umpristi futhi babusise ikhandlela futhi babeka leli khandlela phambi kwesithixo bese besilethela ukuthize kokudla bese bedla isidlo naso bese ke bezilalisa phansi phambi kwaleso sithombe futhi bavele banikele emqondweni wabo ngendlela yokuthi baze bakhole ukuthi bangasizwa leso sithixo sibaphendula manje lobo buhedeni ukukhonza isithixo manje lokho kuphambene noNkulunkulu ndiyabo uNkulunkulu akasona isithixo uNkulunkulu ngumoya futhi sizilalisa phansi phambi kwalowo futhi umoya ungeni kwesinye isithixo njengoba abanye abazibiza ngamaKristu bayosenza sikholwe kodwa umoya ungena kuwe futhi uyindlu kaNkulunkulu umthumaniso ophilayo uhambahamba ubonakalisa uNkulunkulu ophilayo ngokuba uNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla kodwa ungilungiselele umzimba niyabo uyincwadi kaNkulunkulu incwadi elotshiwe uNkulunkulu kuwe ezibonakalisa uma ungazilalisa phambi kukaNkulunkulu futhi uthi uNkulunkulu ngiyisoni ngena kimi bese kuthi ke umoya ongcwele uyangena futhi khona ke uyisithixo esiphilayo sikaNkulunkulu ummelelo ophilayo kaNkulunkulu uhambahamba noNkulunkulu ekhuluma ngezindebe zakho kwabanye manje lona osifazane omdadlana othi mhlawumpe kulo mpristi wathi bengilapha yonke le minyaka ukhulume ngakho konke lokhu angizange ngikubone nakanye kukhuluma angizange ngibone noyedwa umuntu oziphathe nganoma yikuphi ukwehluka bekuhlale kuyinto endala efanayo futhi akukho ukuphila akukho nhlobo futhi uma kukhona ndawo ndawo lapho kukhona uNkulunkulu onganikeza ukuphila ngiyakufuna ngithi amen kuye yebo mnumzane ngifuna ukukuthola awu into yokuqala ke kwamlahlekisela ubulungu bakhe ngakho wathatha ubulungu bakhe wabufaka ekwapheni ngakho ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi wehla ngomgwaqo manje lelo nenekazi elincane lalinezinto ezithile okwakufanele zibhekane nalo futhi manje ukwenyukela lapho futhi manje into yokuqala lathi ngiyakhuphuka futhi ngizifundile zonke izincwadi zokuthi lo Jehova ufanele abe yini futhi ngizokhuphuka ngizibonele ngesingamo futhi khona ke lethwesa amakamela izipho ezithile futhi lathi uma kunjalo ngizokuchaza uma kungenjalo ngizobuya nemali yami mfana belingafundisa abanye bethu eMelika izifundo ezithile belingeke na yebo mnumzane uma kukhona noma yini kukho kufanele konke uma kungenjalo akufanelwe yilutho suka kukho futhi lathi uma lento uJehova azisho ukuthi uyiyo uma izibonakalisa yena uqobo futhi ngingakubona ngemehlo ami uqobo okhonake ngizimisele ukunikela ngakho konke kukho kodwa uma kungenjalo ngingavele ngibuyise izipho zami manje khubulani nalo lonke lelo golide nezinto kulawo makamela nalinamakhulu amamayela okufanele liwahambe futhi niyazi ukuthi nina abantwana bakaEsawo babesogwadule futhi babengabaphange futhi bekungaba inyamazane edliwayo elula kanjani naye yonke leyo mali nje okweqembu lalabo baphange ukuwela kulelo nenekazi elincane futhi balibulale kanye nalabo nogadi abancane abambalo abathenwa elalinabo futhi bathathe leyo mali kodwa kukhona okwaziyo na lapho uphuma ukuyohlangana noKristu futhi uzimisele ukuhlangana noKristu ayikho ingozi ukuqonda konke awunandaba nanoma yilutho olunye nenhloso yodwa nokuzi azuzange empumelelo kukodwa futhi lokho ngokuhlangana noKristu. Wo ukuba izwe belingathola ukulamba kanjalo lalifuna ukuhlangana noKristu futhi leyo kwakuyimpokophelo yalo enkulu noma ukuhlangana noSolomon isiphiwo futhi libone ukuthi kwakunguNkulunkulu yini futhi lalingayazi ingozi lalingazi. Omunye wathi ngesinye isikhathi ngabona owesifazane esukuma futhi waqala kumemeza futhi wagijima wazongeza eqotho weqacishe izihlalo ezine futhi abanye babo bathi kwabonakala sengathi lowo wesifazane wayezokwephuka intabo yakhe. Ngangimazi wayengojwayelekile umama wasekhaya omncane ezansi lapho kodwa ngathi wayengacabangi ngalokho wayesanda kuwela nje futhi angakwazanga nje ukuhlala phansi kwakuyilokho kuphela wayegijima wayevutha. Ngathi kwakudingeka ukuthi agijime futhi ngakho wayengacabangi ngengozi wayeqhubeka nje njengoba ubungathi awu manje uma ungenzi ukuthi nokuthi uzokufa awukuqapheli lokho uthatha izwi likaNkulunkulu ngakho futhi ulokhu uqhubeka nokugijima futhi wayedingeka aqhubeke futhi manje khumbula uma uzodeba kweyakho ubuke kwibalazwe lakho kusukela lapho iJerusalema lalikhona yonke indlela kuze kuyofika eSheba lokho kungaphesheya kokwadulelo seSahara futhi kuthatha nje ikamela izinyanga ezintathu kuwelela lapho manje alizange liwele ngekhadileke nesishayisa moya niyabo kwadingeka liwele ngekamela futhi kwathatha izinyanga ezintathu ukukwenza manje kungaleso sikhathi lapho lalilambele ngempela uNkulunkulu. Inkathazo ngathi bantu bePentecostal namhlanje sinakho konke kulele mathangeni ethu ngqo futhi siyakubuka nje bese sithi awu ngicabanga ukuthi kulungile niyabo lokho kuhle impela kodwa lapho ufanele ukhokhe inani elinjalo uyalijabulela ngempela lapho ulithola kunjalo. Lalilapho lale kwakudingeka liwele iSahara futhi kwakulapha futhi lamakamela amadala mhlawumbe ehamba ebusuku ezincekukazi zakhe ezimbala kanye nalo nesikejane sabathenwa abancane behambisana phandle lapho bengacabangi ngalutho olunye kodwa usuku lonke kulukunqu behlezi endaweni enamanzi endawo befunda leyo mibhalo egoqwayo lokho uJehova ayeyikho ngokuba ukukholwa kuvela ngokuzwa futhi ukuzwa izwi likaNkulunkulu laliyitholile le mibhalo egoqwayo futhi laliyifunda lalifuna ukwazi ncamashe ukuthi uJehova wayeyini futhi uSolomon wayebonakalisa uJehova ngakho lahamba ukuyothola awe kugcineni lafika futhi lafika esangweni lapho lifika esangweni lathulula honke amakamela alo futhi mhlawumbe laphaka lapho endaweni futhi ake sinikeze umdlalo wasesiteji omncane manje ngiyababona abantu abavela yonke indawo nxa zonke futhi kakusase kuseni lahlanza futhi laya ngale emhlanganweni futhi lasele ihlala phansi futhi into yokuqala niyazi umelusi uSolomon uyaphuma nawo wonke umculo wadlalwa kanjalo njalo nomelusi uSolomon uyaphuma lazijolela lalingenalo ikhadi lomkhuleko ngakho lavele lalinda le emuva kwesakhiwo niyazi ngakho lalinde emuva lapho isikhathi eside futhi lapho umelusi uSolomon ekhuluma bona waqaphela ukuthi kwakungekho lutho ngaphandle kokuhlakanipha kwalokho elalikuzwile futhi ngakusase kuseni ngenkathi lingena ngiqagele lafika maphakathi nezindlela futhi into yokuqala niyazi kuyenzeka ukuthi lasondela eduze ngqo futhi ngokunye ukusa langena emgqeni futhi lasukuma phambi kukaSolomon lathi manje ngizobona ukuthi kanjani noma ngabe kuqinisile noma cha mina nje ngiyokuthize nje kimi wonke kungitshela ukuthi kulungile leBhayibheli lathi kwakungekho mfihlo ngaphandle kwalokho uNkulunkulu avumela uSolomon akwazi ngalo kunjalo futhi ngenkathi uSolomon eqala ukukhuluma nalo futhi ebona ukufihlakeleyo enhlizweni yalo nezifiso zalo niyazi ukuthi lathini na lasukuma phambi kwabantu bukani lo medeni omncane manje lasukuma phambi kwabantu futhi lathi konke ngikuzwile kuyiqiniso futhi kungaphezu kwalokho ngikuzwile wo lalinelisekile ngokuphindwe kabili ngoba lalibone njengoba bonke abanye babebonile futhi manje kwakusebenza kulo amen. Futhi uma ungakholwa ukuthi uboya ongcwele uqinisile unikeza uhlobo oluthile lokuzama ungahle uzwe kwabanye kodwa linda uze usebenze kuwe kanye kodwa ke uzokwazi ngokuqinisekile ukuthi uyisiphiwo sikaNkulunkulu kuthatha lonke ulaka sonke isono konke ukungakholwa konke ukungabaza konke kwesaba ngisho nokwesaba ukufa kuyasuka kuwe lapho umoya ongcwele ngena wo ungowoqobo bangane uma ungagaze uwemukele ungavumeli ubusuku budlule ngaphandle kokuwemukela yeka into enkulu kangaka kwakuyiyo lelenelikazi elincane limpofu laxhuxhuma kakhulu laze la lasukuma lapho futhi lalifuna ngisho ukubuyela ngomhlabathi othize emuva kanye nalo lase liyikholwa ngempela futhi uJesu wathi indlovukazi yaseningizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane futhi iyakusilahla ngoba yafika ivela kude le ezingxenyeni ezikude zomhlaba owaziwayo wangalolo suku emhlane wekamela kuzokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi ngithi kini lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni ngokuba uSolomoni wayehlukanisa okufihlakeleyo bukani ukuthi kwakukukhulu kangakanani lokho futhi manje kulobo busuku emva kokuba esephile wangcwatshwa futhi wavuka futhi enkazimulweni njengompristi yomkhulu iminyaka ezinkulungwane ezimbili nezwe elinobuphi inkolo eliphefumule lwe ubukhomanisi njengoba linjalo kulobo busuku phakathi kwakho konke omkhulu kunoSolomoni umi lapha omkhulu kunabo bonke uNkulunkulu ofanayo nesiphiwo esithenjisiwe esifanayo umoya ongcwele ofanayo onokuphila kuphakade yayiyini indaba ngenenekazi elincane na lalibone ukuthize nganye empilweni yalo okwakungokwangempela into eyayingafakelwe inkambiso noma uhlobo lwento ethize lalize ebandleni lapho elalibone khona umnyakazo kaNkulunkulu ophilayo manje uma lowo wesifazane omncane ezovuka ngosuku uJesu aye semhlabeni naleso sizukulwane futhi asilahle kuthiwani namuhla na lapho efika izinkulungwane ezimbili oqhabo cishe izinsuku ezingamashumi ayisishiya galelunye angazi ukuthi kwakungamamayela amangaki kuphansi le ngake ngakucabanga kanye kodwa ngiyazi ukuthi kuthatha isikhathi eside ukukhuphukela lapho cishe izinsuku ezingamashumi ayisishiya galelunye ukukhuphukela lapho izinyanga ezintathu ogwadulo ukuzokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi lapha eMelika angeke sishayele neze siwele umgwaqo ukuzobona amandla okuvuka kukaJesu Kristu ngeBhayibheli iYurimi neThumimi elethembisa ukuthi liyombonakalisa ngezinsuku zokugcina futhi nakhu lapha ngobufakazi beBhayibheli umoya ongcwele ngobufakazi beBhayibheli ungene ebandleni futhi ukhombisa izibonakaliso namandla kaJesu ovukile khona manje phakathi kwethu omkhulu kunoSolomoni umoya kaNkulunkulu ongafiyo uyasebenza hayi nje ngoyedwa usebenza ebandleni lonke ukhombisa izibonakaliso nezimangaliso uphulukisa abagulayo uvusa abafileyo ukhipha amademoni ukhuluma ngezilimi unikeza incazelo uthululela phansi amandla uphendule izoni wo ukhombisa izibonakaliso zobuyena lapha wehlukanisa izinhliziyo nemicabango yabantu athembisa ukuthi uyakwenza futhi khumbulani isibonakaliso sokugcina u-Israyeli asithola kwakuyilokho futhi leso isibonakaliso sokugcina esithenjisiwe manje isibonakaliso sosuku lokugcina futhi nakho la sikhona leyo ndlovukazi encane yayibona ukuthize okwakungokwangempela ukuthize eyayingazibukela yona futhi kwakungokwangempela yayingakubona ukusabela kwakho kuleyo ndoda yayazi ukuthi kwakuyinto leyo abantu namuhla ngikholwa ukuthi uma ibandla njengoba ngishilo belingeke lifuthe isitimu esiningi kakhulu empempeni kodwa belingakusebenzisa nokulamba nokoma ukusondeza abantu lapho izinto ezinjalo zenzeka khona niyabo bafuna ukubona into ethile yangempela abafuni nje ukungena futhi babhale igama labo encwadini abantu abalambele futhi bomele uNkulunkulu uyeza ukuzothola okuthile kwangempela ngiyakhumbula esikhathini esingeside sidlule kungenzeka ukuthi nganitshela lento encane njengoba nazi ngingumzingeli noma ngiyathanda nje ukuzingela angisiyena umzingeli kodwa ngizingela i-Africa endiya nakuyo yonke indawo emhlabeni jikelele umama wami wayezalwa ngokuxubile futhi yena futhi umkhulu wami wayengumzingeli waziwayo futhi ngakho ngangehlala ngikuthanda into yokuqala engake ngayithenga ngawisa izitshalo zikabhatata usuku lonke futhi ngathola ikota ngazithengela izicupho ezimbili zensimbi futhi ngase ngisebhizinisini futhi ngabamba inyamazane ophuzami futhi ngathengisa leso sikhumba futhi ngazitshalela ezinye izicupho futhi ngangena ebhizinisini langempela ngalo nkathi lokho ngangicishe ngibe neminyaka eyisishiyagalombili obudala futhi bengilokhu ngizingela kusukela lapho manje ngangivame ukwenyukela emahlathini yasenyakatho futhi ngizingele phezulu le nyakatho futhi ngangivame ukuzingela nomzingeli omuhle phezulu lapho igama lakhe ngu-Bad Call owayengumzingeli wangempela wawungadingeki ukuba ukhathazeke ngaye izikhathi eziningi uyisa umfo emahlathini futhi uma ungabheki uma engazazi ngempela izindlela nokuthi zifundwa kanjani izimpawu ubulembu ezihlahleni nokunye nokunye uzodingeka umbheke usuku noma ezimbili uyaphenduka aphume ngqo nje uphisi omncane kodwa hhayi ubhethe nalelozwe eliyisicaba enhla phakathi lapho ngasemaini kanjalo njalo wayazi ukuthi wayekuphi nje sasihamba siyozingela kuseni futhi yena awusoze wakhathazeka uma sihlukene yena ubhethe wayezoba lapho ngalobo busuku yilokho kuphela ngakho sasikuthanda ukuzingela ndawonye kwakunento eyodwa kuphela engangimelene nayo ngobhethe futhi lokho kwakungukuthi wayeyindoda enonya kuna wonke engake ngayibona wayenamehlo anjengawesibangwa niyazi abheke emuva njengalaba abanye balaba besifazane bezama ukupenda amehlo abo kulezi zinsuku zokugcina nibabonile leyo nto ebukeka ixakile akubukeki njengesidalo singumuntu esijwayelekile futhi wayethe ukutsheka amehlo abukeka njengawesibangwa futhi wayenonya futhi niyazi wayevame ukuphuma nami siyozingela futhi wayedubula lawo mazinyane ezinyamazane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi futhi ngathi bet manje kulungile angimelene neze nokubulala izinyane lenyamazane manje nginina bafowethu abazingelayo niyabo kabo mnumzane uma umbuso uthi ungaba lokulungile ngoba ukongiwa kwemvelo kuya kubhekisisa lokho okubona ukuthi banokwenele yini bangakuyeka kuhambe kanjalo futhi akukho okungalungile ebudaleni besilwane u-Abrahama wabulela ithole futhi uNkulunkulu walidla kunjalo ngakho-ke ungacabangi ubusha kodwa nje ukuba nonya yilokho kuphela ukukwenza nje ukuze ube nonya ngicabanga ukuthi lokho kungukubulala ngamabomu nje futhi bengingeke ngibulale noma yini kanjalo futhi ngakho ubhethe wayevele abone izinyane lenyamazane ligijima futhi wayevele aliphendule kanjalo futhi athi futhi ngiyothi bhethe ngiyakuthanda uyindoda elungile kodwa uyindoda enonya kunawo wonke engake ngayibona wathi awumshumayeli kunjalo ngani nonke bafo ninenhliziyo yenkukhu kakhulu wathi ihlakazeka futhi ngenyukela lapho ngobunye bosika ngahamba ngayozingela naye kwakuthe nje akube leyithi ekwindla futhi kwakukhona uhlobo lweqhwa elase livele liwile futhi isikhathi sokuzingela sasesiphumile amaviki ambalwa futhi mina ubhethe waye wenyuka lapho ukuyohlakala nami futhi safika ekamu futhi sasinoshokoledi wethu eshisayo sasiwufaka ebhodleleni lethu leflask futhi khona-ke saphuma sabambeka ndawo nathize eqhweni futhi asikwazanga sadingeka sihlale ubusuku bonke sibase umlilo ngani sasiba noshokoledi oshisayo ukusigcina sifudumele ubusuku bonke futhi mhlawumbe isemishi noma ukuthize futhi njalo sasiphatha umentshisi owomile ukuze sibase umlilo futhi ngalokho kusa senyukela phezulu enguxeni yase-Jefferson futhi siya e-presidential range futhi ngakho sahamba kungekho ngisho umkhondo lezo zinyamazane ezincane zinomsila omhlophe amadiya ukhuluma ngehawudini ngokuba yingcweti yokuphunyuka zinhle ngempela futhi zingangena ngaphansi kwalawo mahlashana futhi uyo awuziboni sekulethi impela ngokuhlwa nje ngaphambi kokuhwalala uzobona nje eyodwa ihamba uma kungukukhanya kwenyanga izolinda kuze kube sebusuku kuze iphume idle futhi ngenkathi emva kokuba sezidutshuliwe noma kanjani kunzima kakhulu kuzithola futhi asizange sitshele ngisho owodwa umkhondo ngalokho kusa futhi kufika cishe imini futhi ngaphambi kokuba sihambe ubhethe wathi ngikutholele ukuthi izibhili futhi ngathi kuyini na futhi welulela phansi isandla ephaketheni lakhe futhi wayenempempe encane ngathi yini leyo inkentshane ukwamankentshane na wathi qabo wathi lokho kubiza inyamazane ediya wathi lalela lokho wayishaya futhi uzwe ukukhala kwezinyane lenyamazane njengenyamazane ediya encane izinyane lenyamazane likhalela unina futhi ngathi bhethe ubungeke ukwenze lokho wathi oh mshumayeli wathi nina bafo wathi nina inhliziyo yenkukhu kakhulu kuba nibe yabazingeli futhi ngathi awubhede ngiyakuthanda ukuzingela futhi ngokusobala ngike ngadingeka ngithole nyamazane ediye yakhe izikhathi eziningi kodwa wathi kodwa nina bafo nina inhliziyo yenkukhu kakhulu ngathi awu ungabadubuli labo bafo abancane bhede ngathi ubungafanele wenze lokho futhi yena ngathi ubungeke ushayele umpempe kanjalo wathi buka nje awu ngase ngikhohliwe yikho kwakucishe kube ngeleshumi nanye emini futhi sifika endaweni engaba nkulu njengaleli gumbi phakathi lapha iqhwa emhlabathini kwakuyindawo evulekile futhi ubhethe omdala wahlala phansi waqala ukwelulela emuva kanje ngacabanga ukuthi wayethatha isiphuzo sikashokoledi wakhe oshisayo ngakho weluleleka emuva kanje futhi lapho ekwenza wakhipha le mpempe encane ngathi bhethe ubungeke kwenze lokho wathi wathatha leyo mpempe encane wayikhalisa yezwakala nje ingcamashini njengencane encane izinyane eliyingane lenyamazane likhalela umama walo futhi lapho ekwenza ngaphesheya nje esikhaleni kwasukuma inyamazane yensikazi yenkulu manje leyo ngumama nyamazane idiye lawo madlebe amakhulukazi amehla amakhulu ansundu isilwane sidle futhi wabuka ubhethe omdala wafaka ikhanda lakhe ngaphansi kwalesi sikejane sesihlahla esincane lawo mehlo esibankwa angibuka neyazi futhi ngacabanga hoyi impela ngeke yakwenze lokho futhi waphinde wayishaya manje lokho akutshelekile leso sikhathi sesuku ukuba inyamazane ediye iphakame kakhulukazi ngenkathi yokuzingela futhi lapho ishaya futhi yaphumela ngoku leso sikhala manje lokho kutshelekile kakhulu noma ngasiphi isikhathi ukuba zenze lokho kodwa niyazi yayingumama futhi phansi enhliziyweni yayo yayingumama yayingazifanisi nganoma yini ukubukisa empeleni yayingumama ngokuzalwa lengane encane yayisenkingeni futhi yayingesabi lutho ngaleyo nkathi yayifuna ukuthola ukuthi yayikuphi leyo ngane futhi sengiyawabona lawo madlebe amakhulu nokho ephume kanjalo nje niyazi ukuthi zenzani lelo khanda liphakeme kanjalo futhi kwalamanjalo ngabona ubhethe asikulokothi sifake igobolondo embhojeni noma igobolondo uze ubone into ongayidubula ngakho wafaka igobolondo phezulu futhi wayephethe i-3006 ngibonile wayengumnembi futhi ngambona elinganisa kanjalo futhi ngacabanga hoyi uzosakaza leyo nhliziyo yakhe ethembekile ithi ngqu idlule kuye niyabo angakwenza kanjani lokho futhi lowo mama izama ukuthola ingane yakhe nani yabo futhi waphinda wayishaya futhi inyamazane idiye yaqonda ngenkathi ihogela umzingeli wayelapho kodwa niyazi ayezange igxume ngokujwayelekile yayiyogxuma kodwa leyo ngane yayikhala ngokudabukisayo kakhulu kangangokuthi yayingenandaba noma kwakusho ukufa yayizo yithola leyo ngane esenkingeni lobo ngubumnyama bangoqobo akukho lutho nje okuyothatha indawo yakho neze uNkulunkulu kuphela uNkulunkulu wathi umama angakhohlwa ingane yakhe encelayo na yebo wathi angahle ayikhohle ingane yakhe kepha angisoze nganikhohlwa ngokuba amagama enu aqoshiwe ezintendeni zezandla zami ngakho ngambuka lo mzingeli futhi waphenduka futhi wasilinganisa leso siphamo futhi ngangazi ukuthi leso siphambano esisendilingeni sasivundle enhlizweni yakhe leyo nhlamvu enkulu esakhowe eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili ibiyo sakaza leyo nhliziyo ethembekile yalowo mama iyothi ngqu yedlule kuye ngacabanga angakwenza kanjani na angikwazanga ukukubuka ngavele ngafulathela kanje manje ngathi ukuphenduka ngangisemva kwezihlahla ngavele ngathi enhliziyweni yami babona sezulwini ungamvumeli akwenze futhi mina kimina nje ngangilalele noma yimuphi umzuzu wokuzwa lokho kuqhuma kwesiphamu futhi ngaqaphela ukuthi asidubulanga ngalinde isikhashana kade futhi asizange sidubule futhi ngaphenduka ukuba ngibheke futhi umpopo wesibhamu wawuhamba kanje futhi ngambuka wayesephenduka izinyembezi ezinkulu zazehle ezihlathini zakhe wazilahla phansi isibhamu wathi pile sengenele yikho wangibamba wangidumela ngomlenze webhulube wathi ngifuna ungikhulekele futhi ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye ngokuyini indaba na ngokuyini na wayebone into ethile yangempela wabona into ethile eyayingafakelwe wabona into ethile eyayingokoqobo weniliseka ngalonkathi nyabo ilokho obungathanda ukukwazi into ethize yangempela into ethize hayi isimo okufakelwayo kodwa uNkulunkulu wangempela uthando lwangempela isenzo sangempela akukhona yini lokho inhliziyo yakho ekulambeleyo na asikhothamise amakhanda ethu futhi nje sikhulume naye umzuzwana nje angazi manje namakhanda ethu ekhotheme umzuzwana nje cabanga umzuzwana nje bangaki kini lapha kulobu busuku manje yibani iqotho bangaki kini ongathanda kuba uhlobo olufanayo lomkristu enhlizweni yenu ukuba umkristu kakhulu njengoba leyo nyamazana idiya yayingumama na vele uphakamise isandla sakho uthi ngingathanda ukuba yilolo hlobo lomkristu uNkulunkulu akubusise ukuthile okuyongiqhubezela ngqo emihlathini yokufa nothando lwami ngokristu beluyoqhubekela phambili ngqo uthando olungafi ngiyamthanda ngakho konke okukimi uyazibona izandla zakho baba wethu wasezulwini ngempela omkhulu kunoSolomon lapha omkhulu kunanoma yimuphi wabaprofethi ulapha umoya ongcwele ulapha isipho sikaNkulunkulu emhlabeni futhi yena amakhulu ngamakhulu eminyaka akakwazanga ukuthola indlela yakhe yokungena ebandleni kodwa kulolu usuku lokugcina wethembisa ukuthi uyoba nebandla elingenabala noma umbimbi futhi siyambona kulobu busuku ehamba manje ungena kithi ekhuluma ngezilimi wangena kithi ngokujabula futhi manje ulokhu ethola iziphiwo ezinkulu kakhulu futhi uphulukisa abagulayo futhi manje usevuse abafileyo futhi nangu yena izwi likaNkulunkulu uyizwi izwi lenziwa inyama futhi manje izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba sikanhla ngothi zombili lize lahlukanise ngisho ithambo nomkantsha nomahluleli wemicabango yenhliziyo umoya ongcwele futhi kulobu busuku le ndaba encane mayelana nami noBethi phezulu lapho baba phila nje njengezwe futhi izwe aliwuboni umehluko kubo kanye nakho konke okuhamba kwezwe uyakwazi ukuthatha inyamazane idiye engumama indala futhi ulethe omunye wabantwana bakho ezingqondweni zakhe ngiyakubonga ngakho Nkosi futhi ngiyakhuleka kulobu busuku ukuthi umoya ongcwele uzovele ugcwalise yonke inhliziyo ngothando nokuthula futhi usibonise sandla sikaNkulunkulu wethu ngokuba qiniso omkhulu kunoSolomon lapha futhi manje wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyokwenza lokhu njengoba kwenzeka emihleni kaNowa nanjengasezinsukwini zaseSodoma kodwa-ke wasebenzana namaJuda namaSamariya ngalolo suku abezizwe babe neminyaka izinkulungwane ezimbili yokuqaqeshwa futhi manje esikhathini sokuphela ubungeke ulunge Nkosi bese-ke uvumela amaJuda adingeka nje abone leso sibonakaliso futhi afanele asenqabe khona-ke enqatshwa manje baba uma wanikeza lokho kuwo futhi uvumele abezizwe bangene nje ngesayensa yezenkolo yodwa awusilo lolo hlobo lukababa usafana unika omunye wabantwana bakho ngokufanayo nomunye ubathanda bonke futhi isizukulwane ngasinye isimisolo sasikhathi ngasinye semukela isibonakaliso saso nesiphiwo onyakeni futhi manje baba siyazi ukuthi siyabonga kulobu busuku ukuba nesibonakaliso sikamoya ongcwele uJesu ovukile longisa ibandla lakhe sibusise kulobu busuku siphe okokubukhona bakho siyacela egameni likaJesu amen manje ngezinhliziyo zethu kuye futhi ngiyaxolisa ngokunigcina isikhathi eside kangaka ngilethi impela ngengxenye yehora ngitshele uBhili ukuthi ngizobe sengihambile ligame ngicele sishiyagalolunye futhi ukuze abazalwane bengapapathiza nokunye nokunye sifanele sigaqe siphume ekuseni cishe ngehora lesithathu nqo manje lokho kungenza ukucabanga lokho kungenza ngethuke futhi yingaleso sizathu nginqamule umlayezo wami ngendlela ngenza ngayo ningixolele ngalokho kodwa ngethemba ukuthi umoya ongcwele usho ukuthize enhliziyweni yenu okuzonenza nikholwe kunjalo kunenze nikholwe ngenhliziyo yenu yonke manje besingabiza ngicabanga ukuthi sikhiphe amakhadi omkhuleko ambalwa besingabiza lawo makhadi omkhuleko phezulu lapha futhi sibakhulekele noma singenza noma yipi indlela esifuna ngayo ukuvala umhlangano noma bekungaba ngcono nje nina ukunikeza wonke umuntu ithuba elilinganayo na asivele sikhulekeke futhi sicela ubaba wasezulwini ukuthi noma ubani phandle lapho onokukholwa okwenele okumthinta ningathanda ukwenza lokho na nizokholwa ukuthi ninokukholwa okwenele ukwenza lokho na phakamisani izandla zenu niyabo nakho la sikhona kunjalo niyabo bangane lapho engizinamathelise khona niyabo ngizinamathisele phandle lapha na nakho kunabantu angibazi kodwa manje ngiyasho lapha ukuthi uNkulunkulu uyabazi futhi mina lapho befika ukuzobona ukuhlakanipha kukaSolomon bese kuthi ke lapho befika ukuzobona ukusebenza kukaJesu manje khumbulani uNkulunkulu angeke aguquke uNkulunkulu njalo lapho uNkulunkulu eke enze lokho ukukholwa kwami eBhayibhelini uma uNkulunkulu eke enze isinqumo kunoma yini sifanele sihlale ngaleyo ndlela asisoze saguquka ngoba angeke abe nakho namuhla zonke izinqumo zakhe ziphelele ngoba ungongena siphelo uyazi ukuthi okungena siphelo kusho ukuthi nina uyazi lapho uthatha ikamera yakho uyibeke kokungena siphelo lokho kusho ukuthi kusukela lapho kuqhubeke awu uNkulunkulu akana siphelo niyabo nivela lapho igama elithi okungena siphelo manje akagaze aqale ngakho akapheli neze futhi noma yini yake yaqala iyaphela ngakho yingaleso sizathu sifanele sizalwe moya kaNkulunkulu ukuze sibe nokuphila kukaNkulunkulu kithi sibe nokuphila okuphakade okungokuthi igama lesiGreki elithi zowilisho ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kithi nalokho ukuphila angeke kusafa kunoma uNkulunkulu engafa ngoba kuyingxenye kaNkulunkulu ongenasiphelo kunjalo futhi lowo ngumoya wakhe manje uma umoya wakhe wasebenza phezu konyaka kaSolomon wasebenza onyakeni wenkosi Jesu futhi wawethembisa lapha ngezinsuku zokugcina uNkulunkulu ofanayo amen wakwethembisa niyakukholwa lokho nonke niyakukholwa na niyakukholwa bazalwane bami na kuhle lokho ngifisa sengathi bengingani thatha nonke kanye nami kule mihlangano ukusekela okuhle njengalokho uNkulunkulu uzokwenza noma yini lapho kunokuyinqaba okukuzungezile kunjalo nonke qinisekani uma ngibuya kule kwindla ngize ngapha nonke niyabo futhi asibe nenhlanganyelo futhi sibe nobusuku obuningana bemihlangano kuze kube ngalonkathi ngikhulekeleni manje nako lapho ngikhona ngimi lapha bangaki abantu kulesi izethameli manje ngiyakubona lowo nginasi iqiniseko lona ngudadewethu Bryant nalabo abantu abathathu abahlezi khona lapha ngiyazi manje ngaphandle kwalokho ngiboni umuntu engimaziyo kodwa lo mfowethu khona lapha futhi uyehla wayengumpa Baptist uyehla wayelokhu ekhuluma ngomoya ongcwele nakho konke akakwazanga ukuyeka ukubhema futhi wangena ezingxoxiswaneni ezimbalwa futhi ngokunyukusa umoya ongcwele wehla ngqo futhi lokho kwakungukuphela kwakho ngakho wathi mina ngihlala enhla eCarolina anginjalo ngathi thola umfowethu Big B ujoyine ibandla lakhe ngathi ngoba ileyo ndawo ongaya kuyo uma wena ngathi ngoba ngiyazi ukuthi ungumfundisi wangempela ngakho nendo uNkulunkulu ngakho manje bengingabazi abanye abafowethu abaningi kodwa bengimazi umfowethu Big B futhi ngiyazi akhona amanye amadoda akahle ngihlangane nawo lapha ehholo kulobu busuku ngibuka phansi naphezulu lapha futhi thina sonke singabantwana bakaNkulunkulu yilokho kuphela manje bangaki abantu phakathi lapha ugulayo engingabazi futhi nifuna uNkulunkulu anisize futhi niyazi ukuthi angazi lutho ngani lutho mayelana nokuthi yini engalungile ngani noma yini niyasho njengoba ngiqaphela lapha ndawo kungahle ukuba bekuko umunye umhlangano wesifazane weza enqamula emsamo wathi yebo ngiyakwazi ngangiko umunye weminye yemihlangano yakho ngesinye isikhathi eminyakeni emine noma emihlanu edlule cabanga ngalokho nje mangaki amashumi ezinkulungwane engihlangane nawo kusukela lapho niyabo anginandlela yokubazi bedlula nje emsamo noma behlezi phandle lapho ezethamelini futhi bangaki ogulayo manje futhi uyazi ukuthi angazi ukuthi yini engalungile ngawe na phakamisani nje izandla zenu noma ngabe ukuphi awubukeka kucishe kuqine impela futhi uNkulunkulu ngempela uzosisiza manje. Manje ngifuna nenze lokhu, ngifuna niyeke ukucabanga ngathi befundisi abafowethu lapha emsamo. Manje lokhu akusikho emuva kwelinye ibhodi lokudlala elinezinhlamvu zamagama i-Alja kwelinye igumbi elimnyama, izibani zicimile, umsebenzi kadeveli. Lokhu kuphandle khona lapha kokusobala kukhanya okuvulekile ebukhoneni bukaJesu Kristu nebandla lakhe. IBhayibheli lakhe lingcwele lilele lapha likumemezela, lena yiurimi, iurimi nethumimi, lesi yisivikelo sesifuba. Leso yisivikelo sesifuba esiqinisiwe salo lonke ikholwa. Kunjalo niyabo, neyurimi nethumimi yilokho okungaphezu kwemvelo okwaphuma kukho kukumemezela. Manje kholwani ngenhliziyo yenu yonke, ningangabazi manje. Ngifuna nikholwe ngempela futhi nikhuleke nithi, Baba wasezulwini, ngibonga kakhulu kuwe ukuthi wathumele indodana yakho uKristu Jesu yafa esikhundleni sami. Siyasho ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yayo saphiliswa. Lokho yizinto eyazenzayo uhlezi ngakwesokunene somkhulu kulobu busuku ukwenza izincuselo phezu kokuvuma kwami. Ngisanda kuzwa umfowethu uBrenham exoxa ebusukwini obuthi abube bubili obedlule ukuthi izwi likaNkulunkulu lalibukhali kunenkemba esikanhla ngodizombili futhi lalihlulela imicabango yenhliziyo. Manje ngenkathi wawulapha emhlabeni, wawuyizwi lenziwa inyama futhi lakha phakathi kwethu. Siyakwazi lokho ukuthi wawuyizwi, futhi manje siyakholwa ukuthi izwi lifikile ngesimo sikaMoya Ongcwele ukuqinisa izwi elilotshiwe, niyabo, ukulilungisa. Manje owesifazane wathinta ingubo yakho ngesinye isikhathi, futhi indodana yakho uJesu Kristu waphenduka futhi wakhetha owesifazane futhi wamtshela ngokopha kwakhe. Indoda impumputhe yamisa nokunye nokunye, futhi kuqhubeke kuqhubeke futhi kuqhubeke njengoba sidlula emibhalweni. Futhi manje siyabona ukuthi wena wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Manje yilokho akusho, ngabe kunjalo bazalwane? Na sifuna ukukholwa lokho manje, sonke asikukholwe ngayo yonke inhliziyo yethu, futhi nonke ngikhulekeleni. Manje ngamunye wenu, khiphani nje ukungakholwa kwenu, kubekeni ngaphansi kwezinyawo zenu futhi nikuqalekise egameni lenkosi Jesu, futhi nithathe izwi likaNkulunkulu futhi niliphakamisele phezulu lapho, futhi nithi ngiyikholwa futhi ngizolikholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Angisho ukuthi uzokwenza, uma engakwenzi angeke ngimenza kwenze. Niyazi ulungile unguNkulunkulu, niyabo, ngiyakukholwa nje. Futhi manje uma engakwenzi, khona ke sizo ngicabanga ukuthi kunamakhadi omkhuleko ambalwa phandle sakhiweni, mhlawumbe lapha kulobu busuku. Futhi uma ekhona awu, sizobabiza futhi silethe abazalwane abangabefundisi lapha futhi sibakhulekele. Kodwa ngicabanga ukuthi into esemqoka kumKristu, bukani lowo mRoma ngaleso sikhathi, umJuda wathi, woza ubeke izandla zakho endodakazini yami futhi izosinda. UmRoma wathi, ngikholwa kangcono kunalokho, wena vele usho izwi yilokho kuphela. UJesu waphenduka futhi wathi, angikaze ngikubone ukukholwa okunjalo phakathi kuka-Israyeli. Niyabo, lokho yithini abezizwe? Sifanele sazi ukuthi izwi lakhe lithini, liyiqiniso. Yileso sizathu kuphela ukuthi ngimi lapha kanje kulobu busuku, ngoba izwi likuthembisile. Niyakwazi lokho. Futhi indlela ebengibheke ngayo iminyaka, into enkulu ezophakama ngezinsuku zokugcina, niyazi, sethenjisiwe lokho. Lokho kuyobuyisela ukukholwa kwabantwana kuyise basekuqaleni bePentecostal. Kunjalo sikubhekile, wakwethembisa, futhi siyakukholwa. Manje khuleka nje futhi ngizokhuleka nawe, futhi siyakholwa ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzosisiza. Ngiyethemba ukuthi uyasisiza. Ngiyabona kuphezu kwesifazane ngqo ohlezi lapha, uyangibuka kodwa ohlezi khona lapha uyakhala, uphakamisa isandla sakhe kanjena ebusweni bakhe, unebali ebusweni bakhe. Manje kungaba yinduku ekushayile, bekungaba noma yini, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi kuyini okuvela lapha na? Ubungakwamukela na, mdlavuza? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzowuphilisa na? Uzokwamukela na? Kulungile mnumzane, khona-ke ungakwenza. Amen. Ninikazi elincane lihlezi lapho lapho ligqoke ijezi elimnyama lehlisa isandla salo beliphakamisele umunwe emlonyeni walo ubuphakamise isandla sakho emizuzwini embalwa edlule ukuthi ubulapha ufuna umkhuleko uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na uyakholwa na manje-ke uma uzokukholwa ngenhliziyo yakho yonke khona-ke inhliziyo yakho ngeke isakuhlupha futhi uzosinda uyakholwa ukuthi inkathazo yakho inhliziyo izophela na kulungile mnumzane futhi awukwazi neze ukusho into kuphela ofanele uyenze ukukholwa yilokho kuphela manje angibazi labo bantu bayizihambi manje niyangikholwa na nazi izandla zami ziphakeme nebhayibheli lami lapha mina ngokwazi kwami angikaze ngibabona empilweni yami bangabantu nje abahlezi lapho lapha umuzwa onjepho bakabongwe uNkulunkulu bazalwane umoya ongcwele bukani ngiyakhuleka ukuzama ukubona lokhu bukani khona lapho eceleni kwalowo wesifazane buka lokho kukhanya khona lapho niyalubona lolo hlobo oluzungelezayo oluthambile olufana nokukhazimulayo olwehlela kuye ngona anikuboni na bukani nelinenekazi nje elihlezi khona lapho likhulekela indodana inkathazo ngengqondo kunjalo akunjalo ninekazi na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso yiba nokukholwa nje lokho kushaye inenekazi eliseduze kwakho nakho kuhamba kusuka kulelo nenekazi kwaya kwelinye nonke ninalo ikhadi lomkhuleko na ninalo ikhadi lomkhuleko na qhabwa ninalo kulungile anilidingi inenekazi eliseduze kwakho lapho ukukhanya kungakulo ngo buka ngapha nje ngakimi tete wethu umzuzwana nje uyangikholwa ukuthi ngincekuyo yakhe na yebo indodakazi yakho esanda kuhlinzwa uyakhuleka mayelana nakho uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile ungangabazi kuzolunga uyakholwa na yini oyikhalelayo nenekazi na nonke nidabukile akunjalo na uyangikholwa ukuthi ngikumprofethi wakhe na ngisihambi kuwe ungakhali heyi buka nenekazi ungakwenzi ngeke ngikusho kodwa uzama ukulungisa ukwenza ukuthile futhi ungakwenzi akukufanele kulungile kuyeke ungakwenzi ziqhelelanise nakho suka nje ungakunaki kuzolunga ungalokothi uthathe ukuphila ngoba ngeke kusebenze suka kukho uyakholwa ukuthi ngincekuyo yakhe na awuhlali lapha uya echarlotte manje kunjalo nkosikazi mongolo buyela emuva ungenzi lutho ngakho futhi uNkulunkulu uzoba nawe futhi akulungise kahle uyakholwa na yiba nokukholwa nje ungangabazi kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho emuva ngqo lapho khona lapho leyo ndoda imi igqoke iyembe elimhlophe wesifazane onenkinga yesikhumba uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa nenekazi uyakwemukela uyakukholwa na kulungile ngani nangu lapho yima nje ngezinyawo zakho ukuze nje udumise uNkulunkulu ngakho futhi lokho kuzokushiya unalo ikhadi lomkhuleko na awulidingi lapho unokukholwa okunjalo awulidingi ikhadi lomkhuleko lokho kuzokushiya ngoba isithunzi ebesimi lapho ngo phezu kwakho sesihambile niyabo nandi inenekazi elihlezi phansi ngqo ngapha li uNkulunkulu kwangathi linge kugeje libe nekathazo libe nengozi futhi li kulibangela ukuba lithole amalumbo abuthakathaka okufana nobumnyama bhuqe alisilo elalapha lingelaseGeorgia kholwa nje inkosikazi Griffin futhi uzophila I don't know her. Stand up, lady. Recognize the Lord Jesus as your healer. Do you believe, my friends? ngisihambi kulo angilazi sukuma ninikazi qonda inkosi uJesu njengomphulukisi wakho niyakholwa bangani bami na
lady sitting right back here praying she's praying for a friend that's an alcoholic
ininikazi lihlezi khona emuva lapha likhuleka likhulekela umngane ohlulwa uphuzo omunye onethumba ebuchosheni
You was in one of my meetings.
Awusho wawukomunye wemihlangano yami ngesinye isikhathi waphulukiswa emdlavuzeni kunjalo uhlala eCharleston. Kusazana namula yana ekhaya manje uJesu Kristu kunika isifiso sakho. Amen. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na manje ngikholwa ukuthi umoya ongcwele usonqamule sonke isakhiwo ningamakholo na bangaki phakathi lapha okholwayo ukuthi omkhulu kunoSolomon lapha na niyakholwa na bangaki abakholwayo ukuthi washo lokhu uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda niyakukholwa lokho na futhi nithe beningamakholwa manje asibeke izandla zethu komunye nomunye
Our Heavenly Father We are bringing this audience to you.
Baba wethu asezulwini siletha lezi zethameli kuwe kade sikhuluma ngeziphiwo ezinkulu ezantsi kusukela eminyakeni.
And here we are bound in heart by the Holy Spirit.
Kuthi silapha siboshwe enhliziyweni ngomoya ongcwele nomoya ongcwele ulapha nathi uzibonakalisa.
Showing that
ukhombisa ukuthi ibandla lemukela isibonakaliso salo sokugcina ngaphambi nje kokuba uNkulunkulu aphenduke futhi yathathe ibandla alingenise enkazimulweni. Manje makuthi lamakholwa kwangathi umoya ongcwele ungabheka phansi ezinhliziyweni zalawo makholwa abeke izandla zawo komunye umuntu ebakhulekela. Wena wathi umkhuleko wokukholwa uyakusindisa abagulayo uNkulunkulu uyakubavusa wathi lezi zibonakaliso ziyolandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda kuthi sifundisiwe eminyakeni ukuthi lapho ababili bebuthene ndawonye noma abathathu ubuya baphakathi kwabo futhi ulapha kulobu busuku inkosi ngempela njengoba wawunjalo ngenkathi ufika kuCleophase nabo futhi wahlephula isinkwa futhi babubona ngesibonakaliso owasenza ngaphambi kokubethelwa kwakho bazi ukuthi wawuvukile kwabafileyo futhi baya ezindaweni zabo benamile bejabula futhi bethi impela inkosi ivukile manje inkosi uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzohamba nathi inkosi ngathi amandla kamoya ongcwele angakhulula wonke umuntu ophakathi lapha kulobu busuku oboshwe nganoma yikuphi ukuhlupheka njengoba ngihlanganisa izandla naleli qembu labefundisi lapha njengenceku yakho ekholelwa lesi izethameli futhi sinhliziyonye endaweni eyodwa nomoya ongcwele ulapha ukukhulukisa abagulayo nabahluphekile Oh uNkulunkulu kwangathi amandla kadeveli angephulwa nomoya ongcwele wehlele phezu kwalesi izethameli futhi ulahle umoya omubi wokungakholwa egameni likaJesu Kristu. Ngiyamkholwa, ngikholwa ukuthi nonke uphilisiwe uma nje nizokwemukela thina befundisi lapha emsamo sizohlanganisa izandla ndawonye ngobunye bomkhuleko. Sikholwa ngenhliziyo yethu yonke ukuthi nguKristu ozibonakalisayo lapha phambi kwethu kuyini na iyurimi nethumimi ibonakaliswa ngezu. Umoya ongcwele sibonakalisweni sesuku lokugcina ngaphambi kokuba umhlaba ushiswe woze ifihle kuKristu kulobu busuku njengoba ethembisile futhi iniphiliswe nonke bonke abazokukholwa asisukume sibe ngezinyawo zethu manje njengoba siphakamisele izandla zethu kuye ngenhliziyonye kulungile kulungile Kabeni lenkosi uJesu